Blog Talk Radio.
Who
kamera mfatanya n'abandi tabaro dore yengiki byageze tuzane imizuka mu Rwanda niba munyarwanda uri hirya no hino ku isi wina ufatanya n'abandi tabaro
Tahuka ivugira i Washington DC turi kwa gatanu itariki ya kabiri z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2023 abambara mu kizira ku mahoro hirya no hino aho muherereye neza mu gihugu cy'u Rwanda ubu nta kiri mu gihugu cy'u Rwanda mu karere niko bimeze ukamanuka mu bihugu bya ungirwa barayitubabwiye nyine abarimo kwamburwa ubwenegihugu bitegurwa no gusubira mu Rwanda bati banyandikira benshi bati ambasada abigizemo uruhare rugira afite misiyo yo kuducyura rugira n'umugome n'umwicanyi ubwo baravuga ambasaderi rugira nyine uhagarariye u Rwanda muri Malawi iyo ngingo ndumva muri iyi minsi mudashaka kubyo nzajya kuyikoramo ikiganiro kirambuye kugira ngo duhe ijambo impunzi muri Malawi zikomeje gutabaza umuhisi n'umugenzi kuri mugoro rero ntabwo ndi njyenyine ndi kumwe n'abakomrade mumenyere kwa gatanu ndi kumwe na VC3 Ali Abdulkarimu ndi kumwe na komite rushinzwe mobilisation cyangwa ubukangurambaga akaba ari EPMAC nta mushobora bakaba ariho tugiye kubana kuri mugoroba ubu muri iki kiganiro cyacu kigiye n'iki cyo kuri wa gatanu kugira ngo mbahe ikaze mu kiganiro cyacu cy'umugoroba kandi namwe mudukurikiye hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga bifuriza kuza gutanga ibitekerezo muri iki kiganiro cyacu cy'umugoroba aho mu kanya tuza kureba ku nsanganyamatsiko zigera kuri eshatu bidukundiye cyangwa enye turatangira ku nsanganyamatsiko ya mbere aho benshi mutubaza muti ko Kagame akomeje guhunga u Rwanda n'akarere bite kagame ari mari rukanga hirya no hino mu minsi mikuru abantu bibaza niba ni ngombwa koko akwiye kwijyamo ubu kagame ageze muri Turkey kwa Idigari kuko azarahira ejo kagame akomotse muri Jordani mu bukwe bw'ibikomangoma hariya ubu ntawe azereza nyaho ati hako kwaganira ati serve erega nushaka kugira kame ukamuha imvugo aza kuko kagame arimo arahunga u Rwanda n'akarere ariko reka ahunga u Rwanda n'akarere yumvikana amahano akora hari arunga inama y'i Burundi yabaye de 31 mwabonye impaka zabereyemo mwabonye ukuntu Edouard Ngirente rwose avugira M23 black and white bivuga nyine ko ntabwo bikiri ibanga kaga arigaragaje turaza kubireba rero mu kanya katarambiranye kuko Edouard Ngirente nawe ari i Rwanda muri Angola mu nama ya Great Lakes Region cyangwa ISGLR iyi nama rero ikaba izateranira Angola ejo ihuje ibihugu 12 ubwo bazigamo ku bibazo nanone by'umutekano bya Congo turaza kugaruka turebe Ubudage nabwo bwongeye kwamagana si ubwa mbere bubikoze Ministre State Ministers muri Ministeri y'Uburanyi n'Amahanga w'Ubudage akabivugiye icyiza nanone yongera kuvuga yuko imbibi z'ibihugu zikwiye kubahwa ariko se Kagame arabyumva ati ni nk'uko twubaha imbibi zacu mu Buraya no muri Afurika bigomba kubahwa Kagame agomba kuvana ingabo ze muri Congo ibyo turaza kubireba nanone ese kuvuga u Rwanda mu izina byaba ari ikibazo murabona hari utuvido tumaze twacicikanye kuva ejo cyangwa ibizamini twabonye muri Congo bihabwa abanyeshuri muri ecole primaire bababaze ati agresseur wacu ninde abana bagasize ko ari u Rwanda mu Rwanda bati aha ingengabitekerezo kwigisha urwango ku banyarwanda kuvuga u Rwanda mu izina byaba ari ikibazo mu gihe ibyo bavuga ari ukuri iyo ngingo nayo turaza kuyireba reka n'imikazi bagenzi banjye basuhuze mere kuri epimaki nta mushobora hari hashize iminsi tutaganira ubushize ntabwo twari turi kumwe kandi nandi kumwe na Dr. Charles Kambanda muri iki cyumweru we ni kumwe na VT3 ni wowe wari umaze igihe tutahurira mu kiganiro kuri mugora bikabije kubana nawe rero ikaze mu kiganiro comrade epimaki nta mushobora
urakoze cyane Bwana Serije ndagushimira kuba washoboye gutegura iki kiganiro kandi tukaba tugiye kugihuriramo ndagusuhuje cyane ndasuhuza Arab Delikarimu tugiye kugihuriramo nawe nkanashimira na Steve uri ku buhanga bw'ibyuma ngasuhuza abanyarwanda bose badukurikiye muri iki kiganiro cyane cyane abayoboke b'ihuriro nyarwanda nkaba nizeye ko turi bugire ikiganiro cyiza Bwana Serge urakoze
urakoze cyane epimati nta mushobora VC3 ari Abdul Karim wafata umwanya nawe ugasuhuza abadukurikiye muri kano kanya
Serge urakoze cyane wakoze kuba wateguye kino kiganiro cy'igihe n'iki cyaraditahuka ndagushimira cyane rero kuba wateguye ukanadutumira nkasuhuza Comrade Steve muri hamwe gufasha mu buhanga bw'ibyuma nkasuhuza Comrade Pimake nibyo koko banza maze nka kabiri nza mu biganiro bataboneka ubushize twari hamwe na Rusagara nabwo ntabwo yabonetse so ni byiza kuba noneho hari ariko ahubwo udahari noneho ni Maitre Rusagara kubera nawe akazi ntabwo yashobotse kuboneka turamushuje rero ndizera ariko ikiganiro cyacu gikurikiye nkasuhuza bagenzi bacu bari bugikurikira live abatangaza comments n'aba bari kuri interactive side yabyo ndabashuje cyane shuje abanyarwanda bose aho bari ku isi yose ariko cyane cyane nkasuhuza abanyarwanda bari mu Rwanda twifatanya na bariya barimo gusenyera barimo gutaka akaga ntago kari mu Rwanda ntago gashira kubanza kazashira igihe kaga ubwenyi kaga nk'izina rye azaba yagiye iruhande nibwo abanyarwanda ntekereza ariko bazava mu kaga turabihanganisha rero tubakomeza nkasuhuza na bagenzi bacu bandi bari mu bihugu byo mu biyaga bigari bumva ururimi rw'ikinyarwanda banadukurikira banakurikira raditahuka n'abashimira uburyo bayikurikira n'abaza bagatanga ibiganiro bose ndabashimira hanyuma nkaba nifuza ntekereza yuko turi bugire ikiganiro cyiza sereje urakoze cyane
urakoze cyane Ali Abdul Karim reka dusuhuze Gisenyi TV Gisenyi TV ikaze mu kiganiro cyacu imugoroba dusuhuze RBUF Serge ndakuramukije komera cyane nawe comrade kwagira Yezu Davide ndakeka ariko bivunita mwiriwe neza Monsieur Serge komera cyane wihanganishe nabo bene wacu nibyo rwose Bufundu TV basaza komera mze Bufundu arasekeje ati komera basaza ya tumaze gushesha kanguhe my friend ya reka tujye mu kiganiro cyacu komerade ari fata akanya ukiri ikiganiro imbere y'imana nk'uko bimenyerewe mbere ko tubandanya
urakoze cyane Serge ndagushimira cyane kuko buri gihe uduha akanya iki gihe niki tukagishyira imbere y'imana ikatuyobora twiyoroshye rero imbere yayo Mana Nyagasani twiyoroheje imbere yawe tukwereka kino kiganiro kigiye niki tugiye kugira tukwereka abayobora kino kiganiro n'abakora kuri raditahuka bose haba abubona n'abari mu buhanga bw'ibyuma bose turakwereka abagiraho ibiganiro ariko tukwereka abarimo bagiye kugira ikiganiro uyu mwanya n'abagikurikiye bose n'abacyumva turakwereka u Rwanda n'abanyarwanda bose aho bari hose ariko cyane cyane Mana Nyagasani tukwereka abari mu gihugu cy'u Rwanda bari Rwantambi turakwereka abanyarwanda bari muri Congo abari mu Burundi abari muri Uganda abari muri Tanzania abari hose bahangayitse kubera bamwe ari impunzi kubera abandi ibyo igihugu cyacu kiba kihemukira abaturanyi ingaruka zikaba ku banyarwanda turabakwereka rero kugira ngo bakomeze ubegere wumve n'amasengesho yabo Mana Nyagasani turagusenga yuko ikiganiro tugiye kugira utuba hagati ukaba ari wo ukiyobora ukanyuza muri twebwe kugira ngo ibyo tuvuga byose bigire icyo bimarira abanyarwanda n'abakurikira kino kiganiro bose ibungure ibyo bari batazi ariko n'ibyo bazi nabyo wenda harimo kugira ngo bibe enhanced cyangwa se binoze uko babyumvaga turizera yuko tuba hagati ugatuma tuvuga ibikwiriye n'ibiboneye byose biguhesha icyubahiro turagushimira cyane kuguma kugaragaza amabi n'akarengane abanyarwanda barimo kunyuramo tugushimira yuko amahanga uguma kuyagaragariza ibiri mu Rwanda no gutuma agomba kuvuga ibintu nk'uko biri ntabwo ubundi byari bisanzwe ariko turizera yuko ubwo abanyarwanda ubwo bari basanzwe babizi ariko none n'abanyamahanga batangiye kubivuga nk'uko biri turizera Mana tunagushimira yuko vuba ahangaha buri wese wo bireba abo mu cyongereza bita stakeholders bazaba bazi ukuri hanyuma gukemura kino kibazo cyacu bikatubangukira turagushimira rero yuko uguma kuduha ububasha n'ubushobozi bwo kugira ngo tuze tuganirize abanyarwanda no kugira ngo ushoboreshe ihuriro ryacu y'abanyarwanda kuguma ritera intambwe buhoro buhoro kandi biguma n'abayoboke baryo baguma bakora batitangira itama bakora n'ubwitange bwose turabigushimira rero kubw'ineza yawe no ku bushake bwawe byose tubigusabye rero Mana twiyoroheje amen amen urakoze cyane Serge
urakoze cyane comrade Ali Abdul Karim reka tujye ku ngingo ya mbere rero ingingo ya mbere ni iby'abanyarwanda bibaza bati Kagame akomeje guhunga u Rwanda n'akarere mu gihe akarere kaba gashaka umutekano muri rusange kwahera ku nama ya Bujumbura yabaye tariki 31 Kagame arashogosheye ati ngiye ngiye mu bukwe bw'igikomangoma muri Jordani hari inama yo muri Angola nayo igiye gukurikiraho ISGLR Rwanda Kagame ati ngiye nigiriye mu kwa Edugari muri Turkey mu irahira rye wayi Kagame ahunga u Rwanda n'akarere insanganyamatsiko abanyarwanda barayibazo bavuga bati bamenye ikibazo bamenye utera ibibazo byose tugiye kuganiraho kagame kutajya muri zira nama nuko nta n'umutima nama agira ahubwo ahunga ikibazo kugira ngo yoreze undi muntu batamukonfronta bagenzi be mu gihe yaba yicaye hariya Comrade Ali nagira ngo udufashe utusesengure kuri iki kibazo abantu nyarwanda bavuga bati wayi kagame ahunga u Rwanda agahunga n'akarere none tubireme no muri mishongari y'ibibazo biri mu karere byatuma kagame atari confortable atari atajya muri comfort zone kujya ahure n'abagenzi be agahitamo gushakisha utuvizite twanyiroreshwa ese ari kujya mu bukwe bw'igikomangoma no kujya mu nama yo kugarura umutekano mu karere duherereyemo ikinyenzi ni iki ese kuba hari ibibazo bikomeye biri mu karere no mu Rwanda umugabo ariko akabitera umugongo agahitamo kwigira muri Nigeria mu irahira rya president Nigeria akavayo agakomeza muri Jordani akavayo n'uyu munsi nahuza wejo zende ngapfa gukomeza yenda Comrade Ali Abdul Karim ni wowe wadutegure kuri ingingo ngira ngo udusesengurire icyo utekereza kandi abanyarwanda babona ko nyir'ikibazo ni urimo guhunga kwegera abagenzi be ko yamaze kuba nyine icyasha mu karere Comrade Ali Abdul Karim
Serije urakoze cyane Serije mu by'ukuri iki ni ikibazo abanyarwanda bakabaye batwara uburyo bukwiriye mu buryo bukwiriye ndavuga seriously mu cyongereza kuko iki Kagame ni perezida w'u Rwanda perezida rero aba ari umuyobozi mukuru ubuyobozi bugaragara iyo hari ibibazo bugaragara iyo hari ibintu bikeneye gukemurwa iyo rero igihe kigeze cyo gukemura ibintu ukwiriye kuba ari ku isonga yo kubikemura ntagaragare ubwo mwumva yuko inshingano ze aba zitaye tuzi yuko u Rwanda rumaze iminsi ruvuga yuko ufite ikibazo cy'umutekano muri Congo bamaze imyaka myinshi cyane aribyo barimo kuvuga tuzi yuko aribo baguma basakuza bavuga ngo ntabwo ikibazo cya Congo wakivuga cyonyine u Rwanda rutagiyemo kuba rero habaye inama iri bukemure icyo kibazo Kagame akayihunga kandi ntabwo ari bwa mbere ayihunze akajya mu bindi hari ikintu gikomeye cyane bivuga ubwa mbere yari ayihunze ajya mu irahira rya King Charles w'Ubwongereza ubwo ngwe nagiyeyo mu gihugu yahagurutse mu gihugu abene gihugu barenga 130 batwawe n'imwuzure cyangwa ibyo bisi byiza mu majyaruguru y'u Rwanda ntabwo ari ibintu ubundi bikwiye kuba byakorwa kereka umuperezida cyangwa umuyobozi utazi inshingano ze inshingano ya mbere y'umuperezida ni iye inshingano ya mbere y'umuperezida ni ukugira umutekano w'abenegihugu ni ukugira umutekano w'igihugu cye igihe abenegihugu bari mu kaga ntagushobora guhaguruka ngo ugende ubwo ukwiriye kuba ari wowe uhari ukamashoringa iyo bita gushyira hamwe imbaraga izo arizo zose ukazihuza ugatanga na orders cyangwa executive orders kuriye kujyaho ariko Kagame byarabaye arahunga yurira indege abandi abanyarwanda barimo gutwarwa n'amazi anatwara n'ibyumweru birenga bibiri kugira ngo asubireyo mu bintu bateguye bagategura n'abantu bya bintu bategura abantu bakabafosinga abantu bajye kumukomera mu mashyi by'ibintu biri kereograft atari ibintu bigaragaza unagahinda gahari ibyo azifu bidahagije hari inama ikurikira inama yari ibaye muri Ethiopia nayo ntiyayijyamo nayo aguma muri ibyo ngibyo byo kurindira ngo ajye mu kurahira kwa King Charles kandi muzi ko Kagame wavugaga ngo abantu bajya i Buraya bajya mu makapitoro y'i Buraya wari ukujya kwifotoza igihe yavugaga ngo mubita ba papa mwagiye kwa ba papa mwagiye kwa ba mama ibintu nk'ibyo ngibyo so igihe yabivugaga abandi bamukomeye mu mashyi ko abandi bari bahari yabivugiraga i Kigali hari inama yari yabaye nyine hari n'abariya bayobozi bandi bari n'abaperezida ba Afurika ba Mbeki na Mukapatarapfa n'abandi bari bahari bamukomera mu mashyi bagira ngo uyu koko ibyo avuga nibyo ariko ni bya bindi Kagame avuga ibi ariko wagakora ibitandukanye nabyo. Now iyo nama muzi yuko ari inama yari nkuru cyane yareviewingaga cyangwa yakurikiranaga ngo irebe ibyo bari bemeje bari muri African Union, muri inama ya African Union Kagame yari yahunze. So birumvikana ntago iyo nama wenda ashobora kuba yaratinye ko yarazitiwe baraza kuvuga ngo ko yasohotse cyangwa ko yagize ati abamufatiye ibyemezo ki, ariko icyavuyemo ni iki? Icyavuyemo nuko nanone yongeye agatuma undi muntu wo kujya kumuhagarara ubanza icyo gihe atari nange ntiwagiyeyo ubanza haragiyeyo Manasse Nshuti iba ntibeshye. Ubu rero iyi ngiyi nayo ni inama bahamagaye igitaraganya aho kugira ngo ayijyemo urumva yari yagiye Nigeria mu kurahira arahiza perezida wa gatanu by for God's sake uriya perezida kuva Kagame amaze kuba perezida. Kagame yabaye perezida, Obasanjo ariwe perezida wa Nigeria, hanyuma ya Obasanjo hagiyeho Goodluck, hanyuma ya Goodluck amaze kujyaho Buhari. Urumva yuko uyu nguyu ari uwakange kandi bose bamara manda ebyiri. Ubanza ari n'uwapfuye actually, ari n'uwapfuye. Uyu ni uwa gatanu, uyu ni uwa gatanu ari uwapfiriye Saudi Arabia, uyu ni uwa gatanu. Urumva arajya ahantu abaperezida bamaze guhinduranya ubuyobozi bahererekanya ubuyobozi, hari ugiye uwa gatanu agiye mu kurahira wakiri perezida asutamye adashaka no gutanga n'ubuyobozi, yarahinduye na constitution kugira ngo bigire. Ariko hari icyo bivuze, ntabwo agiye hariya kubera ibyo ngibyo, agiye hariya kuko yari azi ko hari inama batumye ashangwa ngo ahunge ntajyeyo. Ndavuga iyo nama y'akarere, ntabwo ari ibyo gusa. Igihugu cyacu kimeze nabi, kirashonje. Igihugu cyacu kiri mu ntambara na Congo, abantu b'abanyarwanda yabereje mu ntambara Congo. Nta business afite yo kujya kureba perezida w'igihugu cya Nigeria arahira bo bari mu mahoro, twebwe u Rwanda turi mu kaga, abantu imitima yabo bataryama badasinziriye, hari abo barimo gusenyera, ariko hari n'abana b'abanyarwanda barimo gutira amashyamba ya Congo ari ku mategeko Kagame yohereje. Ibyo rero bigaragaza leadership mbi cyangwa se lack of leadership, kuko ubundi in time y'intambara cyangwa mu gihe igihugu cyawe kiri mu ntambara, ntabwo umuperezida apfa kugenda, agenda agiye gushaka ibyo afasha ku gihugu cye, ntabwo agenda agiye mura, ntabwo bibaho. Urugero muzabona uyu muperezida wa Ukraine aho agiye hose kuva intambara yabo ntarambara isuti, agenda agiye kuri ibyo bintu byerekeye kuraringa resources, gushaka imfashanyo, gukora ibiki no kuvuga ijambo rye ryerekeye ibiki ibirebana n'intambara ye. Twese ni open secret, buri munyarwanda wese arabizi yuko u Rwanda ruri mu ntambara muri Congo, muri wa mutaka, muri wa cya kintu biyambitse bita ngo M23, ariko abana barimo gupfira yo ni benshi cyane. Ikindi tuzi yuko u Rwanda rufite abantu barimo gusengera ngo bari mu manegeka, bari mu biki, bari mu biki. Ibyo byose ni ibibazo ubundi byakabaye bikenewe iki perezida kuba bireba. Noneho rero hari n'ibi bya regional ntuza, ubundi wagira ngo Kagame niwe ushaka kwihindura nk'aho ariwe umuyobozi wa Afurika cyangwa w'akarere, noneho byose byagiye kubera iki? Kubera imyitwarire mibi. Izi nama zitinya kuzijyamo kuko ebyiri yagiyemo zabaye mbi cyane. Serge, iya mbere ni ya yindi y'i Burundi, muzi uko byagenze igihe we na perezida Tshisekedi yamubwiraga directre, abandi ba perezida bagasohoka bakanavamo nta n'ifoto bifotoje yo kugira ngo bibuke yuko bagize iyo nama. Indi yari ya Ethiopia aho bambwiye point blank ngo wowe uri hehe, chairman wayo yari perezida wa South Africa Ramaphosa, perezida Ramaphosa amubwira ati abasirikare bawe bari muri Congo, agiye kubyihakana bamubwira yuko hari ibimenyetso simusiga bigaragaza yuko hari n'uwa ngora arabimubwira, hanyuma Tshisekedi agiye kumubwira arahaguruka arasohoka. So aho mu manama rero kugira ngo asohoke cyangwa bamumwaze nk'uko bamumwaza ataramenyereye, ubanza Kagame ubu ngubu amanama yavuyemo. Niba rero mufite perezida udashobora kujya mu manama aho afatirwa ibyemezo bishobora kugira ingaruka ku gihugu cyanyu, nkawe yagatwara iyo executive voice cyangwa presidential voice ngo avugane n'abandi ba perezida, abanyarwanda bakwiye gutekereza uyu muntu kuko aracyari perezida wacu cyangwa akwiriye kuva
ahubwo ari akanakunganira nuko uyu muperezida ni uwa karindwi Kagame ariho ni umuperezida wa karindwi ntabwo ari uwa gatanu uwa karindwi kuko kuva muri 1994 hariho General Stanley Abacha yaranje manda muri 1998 urumva Kagame yari bari bari ku butegetsi Kagame yari ahari ari vice perezida kandi bivugwa ko ariwe wategekaga hari perezida wamukurikiyeho yitwa General Abubakari nawe wagiyeho muri 1998 kugera 1999 haza Obasanjo 1999 kugera 2007 haza Musa uyu Musa ni 2007 kugera 2010 Good luck Jonathan
niwe pfiriye muri Amerika muri ntuza
abantu ngubu urumva uyu muperezida ni uwa karindwi kuri era ya Kagame yes
njyewe nabaze Kagame abaye perezida mu 2000 nibagiye rya kinamico handi hari perezida witwa Bizimungu ubwo nashatse kugira ngo simbe technically nibagiye kuntwara mu makosa ariko oya nanze kugira ngo ntagire aho bamfatira ngo urabeshya ntabwo yari perezida nashyiye kuri aho ariko byose birakugaragariza and that's why ubona Nigeria imaze gutera intambwe cyane yaciye kuri South Africa
hari ibinyamikino byari yatugize neza kubivuga ko umu vice perezida washaka kuzirika perezida ninde wari perezida umuntu ahise avuga ati hari ugize neza kubivuga yashatse kuzirika perezida urumva niwe wari perezida
oya nanze kubivuga ariko barabizi ariko nanze kubivuga igikurikira ngo ni ibintu bimwaje cyane ariko noneho point nkuru ni iyihe abanyarwanda batuye Kagame kugira ngo ajye mu makwe batuye Kagame kugira ngo ajye kurahiza abandi cyangwa bamutuye kugira ngo akorere abanyarwanda ibibareba ndashaka ngo umubwire kujya mu kurahira cyangwa kujya mu bukwe cyangwa mu kujya kwimika umwami bi umuperezida yungukira he abataragiyeyo arashaka kumbwira ngo bateze imbere no kuko ndabuha urugero rw'aho yagiye kurahiza uriya muperezida wa Nigeria mumbwire umuperezida wa Nigeria mwari mwumva ngo yagiye kureba ngo aho abandi barahiza perezida ariko murebe Nigeria ikomeze gutera imbere despite ibibazo bafite bya Boko Haram ibyo nibyabo nibyo mu noti byerekeye abayisilamu ariko nibura bamaze gutera imbere cyane murebe igihugu nka Tanzania perezida wabo mwarimo abona apfa kujya mu makwe cyangwa ajya mu biki ariko murabona ukuntu kimaze gutera imbere kirimo gutera imbere cyane bitwataje bamaze kujya muri middle income murebe igihugu nk'icya Kenya ubwacyo ntabwo perezida wabo apfa kujya muri aya makwe cyangwa mu biki ariko wacu nibyo ahoramo biragaragaza rero yuko Kagame atakiza inshingano ze ahubwo ari iki ari umuntu w'inzererezi arimo gupenga wa mwanya yamaze igihe cya covid n'igihe yari arwaye adashobora kurira indege nongere bisubiremo ni nka ya ka gakoko ko mu rugo banza kara muri gase mu kirenge so nibyo murimo kureba ubu nagiye kumva numva ngo yagiye kuwatake mumbwire koko uvuye mu bukwe uhise uzamukuruza musugiye take hari amanama y'ingenzi wakabaye uri presentingamo igihugu cyawe ntabwo muri ariya manama prime minister agira ijambo rikomeye nk'irya perezida ntabwo bamuha icyubahiro nk'icyo baha perezida ejo mwabonye example y'ibyo barimo kugaragaza hariya barimo kugaragaza ingire ntarimo kurwana turaza kubivugaho arimo kurwana kuri biri murebe intumwa ntabwo zivugwa nka perezida ntabwo ariko bigira so ndabizi hari ibyo adashobora honda hari amanama menshi ntabwo yabishobora ariko ntabwo ushobora gusiba inama ngo ugiye mu bukwe bikwereka choices za Kagame rero yararushye akwiriye kugira uruhande abashaka kuyobora igihugu bakakiyobora ntakoresha izina ry'igihugu ngo bishyure imisoro izo ndege zimutwara agiye mu bintu by'ubushuti agiye mu bintu by'ubiki kandi hari akazi kamureba yishyurirwa agombwa kuba yakabaye akora arabushye rero ariko ntabwo ari no kuruha ikinini akora mabi akanga kujya ngo bamushyire ku mugaragaro urakoze cyane Serge
urakoze cyane comrade Ali ubisobanuye neza reka mbaze pimake nta mushobora ni we wenda navuga uzi ikinyarwanda cyiza n'umuco nyarwanda inyungu zo gutaha ubukwe ni izihe ku gihugu pimake inama y'akarere tuvuga ni ikomeye cyane ariko umugabo ati priority ni ukujya kuri high table mu bukwe wenda nanjye nkazarya kuri gato hazarya kuri keke y'ibikomangoma eske u Rwanda rwungukira iki kuba Kagame yatashye ubukwe runaka u Rwanda rwungukira iki kuba Kagame yitabiriye irahira ry'umukuru w'igihugu cya Nigeria turerekana ko Nigeria imaze kudusiga abaperezida barindwi kuri era ya Kagame nta n'umuco cyangwa isomo yavanamo rya demokarasi no guhererekanya ubutegetsi mu nzira y'amahoro nta ni isomo ryo kumva yuko yafungura rwa politike guhora yatendinga irahira ry'abakuru b'ibihugu bifashisha abana b'abanyarwanda bifashisha umunyarwanda epimake namushobora
urakoze bwana Serge arakoze abuderekarema bisobanuye neza ariko ikintu bigaragaza ibyo byose ni uko uko Kagame afata u Rwanda bigaragarira muri ibi bikorwa byose nibyo navuze kuva kera tugitangira kuri iyi radiyo Kagame nta na rimwe yigeze afata u Rwanda nk'igihugu nk'ibindi bihugu yarufashe nka entreprise ye ni sosiyete ye agenga uko ashaka ibirimo byose ari ibye abantu nabe ubutaka n'ubwe ibirimo ibikorwa byose bikorwa ku nyungu ze bwite ntabwo bikorwa ku baturage ni nk'uko nyine iyo ufite kampani ufite abakozi bakoramo ibikorwa byose ntabwo aba ari inyungu z'abakozi bakoramo ahubwo ubugamije kuzareba inyungu ubona nk'umuntu washinze urwo ruganda nk'umuntu washinze iyo sosiyete uhemba abakozi kugira ngo babone uko babaho bagire ubuzima bongere bagaruke kugira ngo baze gukreya inyungu ariko ntabwo inyungu ziba zigamije abo bantu nawe rero niko abitekereza kuba ufite sosiyete yawe ufite ikigo cyigenga ufite abakozi bagikoreramo ukaba wajya kwitahira ubukwe cyangwa ukaba wajya kureba isiganwa ry'amamodoka cyangwa umupira w'amaguru icyo si ikibazo kubera ko nta uba wenda kubikubaza ni kampani ye Kagame igihugu ntago hari inteko ishinga amategeko izabimubaza nta baminisitiri bazabimubaza yewe nta n'abaturage na bamwe bazigira bamubaza icyo kibazo yagarutse rero abikora uko abyumva uko abishaka ariko cyane cyane iyo arimo inyungu ze ntari yayendaga guhura n'abandi baperezida bakamubaza bati dore uwateye umwanda hano ni uyu nguyu niwe ukwiye no kuwuhakura ahitamo guhunga akohereza abo bagaragu be bangire nte kugira ngo bajye kuvuga ubusa nduzi ko ari ubusa wa mugani nk'uko ari yabivuze ntabwo bashobora kububaha nk'uko bakubashye umuperezida wabahari ibyo rero kandi ikindi kinakomeye ugana Serge dupfa kureba nabo
utaragera kuko nagira ngo akantu ukomojeho ko kugereranya u Rwanda nka kampanyi wibuke byaranabaye bavuga ko Kagame ari we bifuza ari we CEO byavuzwe n'umuntu twa nta ukuri ryayo kuko ayoboye icyo bita Rwanda Inc ati ndifuza uwo mu CEO uyoboye Rwanda Inc murabyibuka muri 2015 bajya kuganda kuri itegeko nshinga amagambo yavuzwe nta ukuri ryayo wari perezida wa sena wamaze kumwirukana ajya ku perezida Kagame ko ari we yifuza wazayobora u Rwanda ageranye u Rwanda nka corporation avuga ko Kagame ayoboye ikigo bita Rwanda Inc yifuza ko CEO yakomeza kuba Kagame
urumva ko atari njye mbitekereza gutyo njyenyine nabo yicarana nabo n'abahatse nabo barabizi barabibona ko ari uko bimeze ni nayo mpamvu ngo yatinyutse kuvuga ibyo ngibyo yewe ntiyabifungirwa cyangwa ngo abikubitirwe nk'uko abandi bavuze ukuri babikubitirwa doko Kagame nikabyumva nikabitekereza ni nayo mpamvu iyo kampani niye bwite ntawe ugomba kumubwira ngo azajya mu zabukuru gihe ki azatanga umwanya kuri kampani yawe wikreye se utanga umwanya gute kutegereza ugasaza ugasimburwa n'umwana wawe ntago ari ngombwa kuvuga ngo donko ari je rukabyumva uzigera yibeshya agira ngo Kagame yatekereje igihugu nk'uko abandi ba perezida batekereza igihugu yatekereje u Rwanda nk'uko abandi batekereza igihugu azaba byibeshyaho niyo mpamvu abasirikari nabi abohereza aho ashaka ntawe ugomba kubimubaza abohereza uko abishatse ntawe abibajije amafaranga avuyemo akaba ye ntawe bayasangira abasigira tuvungunyukira dutoya dukeya kugira ngo badapfa n'ukubamentona mu buzima kugira ngo abakozi bataza kubura naho ntago ari ukugira ngo bamererwe neza babeho bakure bagire gute nabo bungura imiryango yabo reka da ni nayo mpamvu muri kampani ntawe uza gushingamo izindi kampani ngo ubemo umukire muri iyo kampani kandi ari iy'abandi nta muntu ugomba kuba umukire mu Rwanda kampani ya Kagame abo niwe wenyine ugomba kuba umukire ibyo byose biragenda muri iyo logike nta kintu na kimwe ajya atekereza cyo kuvuga ngo iki ni igihugu n'amadisikuru akora uzajya urebe umu PDG ajya imbere y'abakozi akaba yatukuwe ashaka akaba yahagutse ndavuga nyine ariko nabwo ibigo biyobowe nabi ntabwo ni nayo mpamvu u Rwanda ruhopa ni nayo mpamvu abaturage bameze nabi ntabwo iyo uretse kugenda nyunyuza udukorwa tw'abaturage ntabwo u Rwanda rwunguka ntabwo rujya mbere abatekereza ko reveni y'abaturage yazigera ijya imbere ntabwo bishoboka kubera niko yabigennye kandi ni intuza ni kampani iri marijere donko Kagame niyo mpamvu atazibuza kujya gutaha ubukwe muri Aziya kandi imaji wa mugani hari ikiganiro wakoze ku mugoroba uvuga ngo hari umuntu wavuze ati Kagame ari mu gukura ajya bwana ati yaheretse mu bunyano bwa Muhozi Kenerugaba ati none yagiye kujya ataha ubukwe bwa gatashwe n'abana be rwose uwo muntu yabivuze neza cyane yaramumenye gusa ikintu kigaragara muri byose Kagame biragaragara ko ashaje atigeze akura icyo kintu sinzi niba ucyumva bwana Serge ushobora gusaza ku mubiri ushobora gusaza mu ngufu ariko utigeze gukura ni ugukura muri maturite ibitekerezo byawe ukagira sagesi ukagira wisdom none we ashaje ahubwo arushaho kumera nk'umwadoresa yirwa akoresha gukoresha ingufu muri Kongo ndajyayo ku ngufu ntawe uzampagarika bya bindi by'abana b'abadoresa bwira atya agasimbuka umukingo wa metero 10 atitaye ko ari buvunika atitaye ko ari bugire gute haragenda ubwenge bushira bibi bindi bwana Serge ndumva ari yabivuze neza cyane kandi nawe uwo muntu wari wabikwandikiye nyine nibyo narisubiyemo Kagame ntabwo igihugu ntabwo akimenya nta nubwo yigeze amenya inshingano zacyo paraye we yamye ashaka inyungu ze bwite kugira ngo azabe igikomangoma kuri iyo kampani ye yitwa u Rwanda ubu rero nibyo agikomeza niyo mpamvu guhagurutsa indege 2-3 mu rugendo rumwe agiye kugura inkweto mu Butaliyani bitamunanira niyo mpamvu guhagurutsa indege 2-3 agiye kuza mu diplome y'umwana we bitamunanira nibyo ngibyo nyine nibyo bizi abanyarwanda rero bari bakwiye guhaguruka bakibaza bati koko nuko bizahora cyangwa twari dukwiye gutera ingabo mu bitugu aba bantu babyiyemeje aribo ndavuga aribo twebwe babyiyemeje ko u Rwanda merite mieux que ça donc rushobora kugira ntago Kagame ariwe twari dukwiye koko ngo dukomeze bibe imyaka 30 n'imyaka 30 irenge n'agasuzuguro n'igisebo ni biteye isoni ipfunwe n'ikimwaro ku banyarwanda bose bari bakwiye kwivanaho icyo gisuzuguriro urakoze bwana Serge
epi make ukiraho wenda kugira ngo iyi ngingo tunayikire ku ruhande tujye ku yindi iyo umuntu ahunga urugo rwe nuko aba afite ibibazo adashobora gukemura kera najyaga numva sinzi niba ari kuri wenda waza kumfasha ukatubwira bavuga ko abagabo bahunga ibibazo byo mu ngo bakiyegurira akabari ukajya no mu kabari ugiye kuvumba udafite nayo kugura icupa buri mugore ukiyegurira akabari ugatinya kwicara n'umugore n'abana ngo muganire ibibazo mufite mu rugo rwanyu ugahora uhunga kugira ngo ugorobereze uzaza unyonyomba baryamye batakikubona kuba Kagame ashakisha aho agenda hose ni uguhunga ibibazo afite adafite ibisubizo hari ikiganiro kurikiraga mu kanya madamu Victoire Ingabire avuga ati mu Rwanda ubutegetsi burananiwe hari ibibazo bikomeye bashobora kubikemura niyo mpamvu nteganya kuziyamamaza 2024 ikiganiro cyiza cyane abwira abantu kujya kukireba kuko nagikunze nzabigarukaho muri ibiganiro byanjye biri imbere ati mu Rwanda hari ibibazo byinshi ati 2010 njya kwiyamamaza ati baravugaga ati iki iraje ishinga abanyarwanda ni ugushyira ibiryo ku meza none 2024 ikiraje ishinga abanyarwanda nta nubwo ari ukubona ibyo bashyira ku meza inzara yarabishe completely barakennye hari umutwaze tuganira ambwira ati ni mu kigo kimwe runaka ntarivuga izina umunsi wo guhembwa amafaranga yarabuze bamaze iminsi nk'ibiri batarahembwa bababwira bati ni ikoranabuhanga mwihangane niki amafaranga arabura ubwo ni ikigo kimwe mbabwiye gusa ko uwo muntu yabinyongoreye siza kuvuga icyo kigo kugira ngo wenda babe bamumenya hunoze hari igihe abantu bashobora kumenya relasiyo ngira n'umuntu runaka hari ibibazo mu Rwanda bituma Kagame ajya kure ariko ndavuga muri sense yo kugira ngo we ku giti cye wenda yumve ko yabatekanye ariko ubundi ntawe yahungira ibibazo biri mu Rwanda iby'akarere turabyumvikanaho birahari ariko no mu Rwanda afite ibibazo interne adafite solution no kuba yicaye hariya abona ukuntu abaturage bababaye yumva ukuntu abaturage bameze we biramushimeze turabyumvikanaho ariko umugabo kugira ngo agume hanze y'u Rwanda yumva yahumeka gatoya stress yagabanyuka yabasha gusinzira aho turabyumvikana neza bwana Pimati
yes erega ibyo byose ku mugabo w'ikirumbo ku mugabo umugabo mbwa niko babyita mu kinyarwanda ahunga ibibazo by'urugo akagorobereza mu kabari ariko kandi yanagaruka yabona agahenge akaza agateza icyamunara karima kari gasigaye akambara inkweto nziza akajya kuryoshya mu kabari akavuga ko ariwe gitangaza agasengera abantu bakumirwa abana barimo kwicwa na bwaki umugore yambaye ubusa donko nta kintu kikigenda n'abakozi mu rugo wenda niba bahari nabo banafite badashobora no guhembwa nibyo biri mu kugaragara urugo rw'u Rwanda nta mugabo rufite umusonga rero uri hariya udatinya guteza n'ingarigari y'umuryango kugira ngo abone uko ajya kwirarira mu bandi kuko se wambwira umuntu w'umuturage wava ibyumba akajya gutaha ubukwe cyangugu nta nshuti yahamutumiye kubera gusa akazi ko ari umuntu wakoresheje ubukwe wumvira ko batumiye Kagame muri Aziya ngo ajye gutaha ubwo bukwe nta jambo ari buvugemo nta muco wahazi ntaki biriya nibyo aba yitumirishije bya bindi bamukantabana aho ngaho muri Etats Unis bakoresha uko bashobora bakamutumiza muri za ecole primaire bakajyayo bagatanga amafaranga bati muze gutumira perezida kanaka ari azaza agira icyo avuga babaha amafaranga abandi ntibayange bakamutumira batari bazi n'izina rye rwose buriya bukwe ndakubwiza ukuri Erdogan muri ntuza muri Turikiya wambwira ko umubano afitanye na Kagame watuma ari watumira kugira ngo ajye kurahira aho ngaho ni iki muri Kagame mu baperezida bose baraye muri
Afurika inshingano za ambasade ni inshingano za ambasade gushakira Kagame
ayitebo ambasade aho gushaka umubano w'u Rwanda n'ibyo bihugu ni umubano ugushaka aho Kagame azajya kugorobereza aho azajya kuzerera kugira ngo arebe ko umunsi wakwira uretse ko ngiye mbura icya ntabwo mbona ikintu aba ari mu gutinya ko ntawe uwa yabimubajije abihungira iki ni ugukunda kuzerera nk'uko ari yabivuze akabicisha hirya ati imbwa yamurigase mu kirenge ni wagira ngo ni bya bindi wa mugani ari no mu kwihorera muri COVID kubera ko yamaze igihe kirekire atagenda yari yayitinye none ubu ngubu uzaba ureba igihe azagarukira mu Rwanda ntabwo tukizi azakomeza azerere muri izo ndege ze niwe mu perezida ufite indege eshatu mu gihugu gikenye kurusha ikindi titi imagine imagine urugo nk'urugo ngurugo mu cyaro umugabo arimo kugendera mu modoka abana bicwa na bwaki ari ufite imodoka nziza kandi urugo rugo rwose aba members bose aribo barwaye bwaki aribo bishwe n'amavunja aribo badashobora kubona minerivari y'umwana ngo ajye mu ishuri biteye isoni ipfunwe n'ikimwaro ariko ntago nta aracyari Kagame tuzi wa mbere utarigeze akunda abanyarwanda waje avuga ko atishe abashoboye atabonye aho yica ngo yimare ishwira na n'ubu akaba ari byo ari wo mugambi bigaragara ibyo arimo gukora byose no kugira ngo nk'uko abantu bakunze kubivuga yabivuze ko u Rwanda azarusiga uko yarusanze ni urabona ko ariho bigana dukurikije n'ibirimo kuba n'ingorane abanyarwanda bafite risike zo guhura nazo muri iyi minsi ukurikije uko bimeze naho rwose Kagame ntago u Rwanda yigeze arufata nk'igihugu yarufashe nk'agakinisho ke yatoraguye ingoma mu giteme agomba kurukoresha icyo yabuze mu bwana agomba kukiriha ubu kugeza abaye umusaza nibyo nakubwiraga ntanyuma kugeza abaye umusaza kugeza bamushyizeho agataka nibyo nakubwiraga nti Maria Rosoma ashaje adakuze arakomeza kugenda agaragaza ibimenyetso byo gusubira bwa urakoze bwana Serge
urakoze cyane epimaki nta mushobora uyaragira ati Serge Kagame ni umugabo ujya kurya brochette mu kabari iwe mu rugo baheruka inyama ku bunani
nta n'umushogoro wafite ahubwo
abanyarwanda barashimije badukurikiye rwose ari Abdulkarimu nagira ngo twinjire mu ngingo ya kabiri noneho turebe Girente inshingano ze abazikora koko nk'uko zikwiye cyangwa ni amaburakindi kuko Rugema Kayumba arandika ati se nta nubwo yubaha inzego ze uhekesha Girente ukamuha Nyakarundi umugenda mu mugongo wa mugani kuko byagaragaye kuri ya video Nyakarundi abari mu mugongo wa Edouard Girente amubwira ibyo agomba kuvuga n'ibyo atagomba kuvuga ati ntabwo yizera inzego z'igihugu reka twibukiranye aya maudio mbere ko dukomeza
minisitiri w'intebe Dr Edouard Ngirente ari Bujumbura mu Burundi aho yitabiriye inama ya 21 idasanzwe y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba
inama y'abakuru b'ibihugu bya EAC yabanjirijwe n'inama y'abakuru b'ingabo zo mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba barebera hamwe uburyo bwafasha mu kugarura amahoro mu Burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Congo imyanzuro yafatiwe muri iyi nama y'abagaba b'ingabo izaganirwaho ejo mu nama ya 21 idasanzwe
fait suite aux recommandations formulées récemment lors du sommet de l'EAC tenu à Bujumbura et à la demande de la République démocratique du Congo sur l'évaluation des opérations militaires menées par les troupes de l'EAC invitées par la RDC pour rétablir l'ordre et la paix dans les provinces en proie à l'insécurité entretenues par les groupes armés à l'est de la RDC. Les deux réunions hautement sécuritaires sont organisées en prélude de la réunion des chefs d'État des États membres de l'EAC prévue demain mercredi toujours à Bujumbura. Selon des sources concordantes contactées à l'hôtel Club du lac Tanganyika et qui ont pris part à ces rencontres, le président Yoweri Museveni de l'Ouganda et le président...
La vita huka, Ngirente arakomeje ingendo, ubu nyine ari muri Angola, aho ejo nyine ari uzahagararira Kagame kuko Kagame adashobora kuboneka. Murabona yuko ibyo twavugaga ni ibingibi bimeze. Gukomeza mu ngendo, ibibazo bihari by'akarere biganirwaho, kuko nabo mu byo bazaganira ejo i Rwanda mu nama ya ISGLR i Rwanda, ni ibibazo birebana n'umutekano muri kariya karere. Bivuze iki kuba nyir'ubwite akomeje guhunga nk'uko tubyibaza, ariko twe turabizi gusa no kugira ngo twinjire muri analyse tufashe n'abanyarwanda kumva ibibazo dufite muri kariya karere, umugabo agakomeza kwigendera ntacyo bimubwiye nk'aho inama itari importa ku gihugu cy'u Rwanda.
Minisitiri w'intebe Dr Edouard Ngirente ari i Rwanda muri Angola, aho yitabiriye inama ya 10 idasanzwe y'inama mpuzamahanga mu karere k'ibiyaga bigari ICGLR iterana kuri uyu wa gatandatu. Inama y'abakuru b'ibihugu 12 bagize ICGLR, minisitiri w'intebe akaba ahagarariye perezida wa Repubulika Paul Kagame muri iyi nama.
Komandante Abdulkarim, nushaka kongera ugaruke i Bujumbura mu Burundi kuko ibyigiweyo abakuru b'ibihugu benshi barongera kuza guhurira nanone hariya i Rwanda abari bujyeyo cyangwa baroza delegasiyo zabo. Iki kibazo cy'umutekano mukeya u Rwanda rufitemo akaboko ahantu hose mu bihugu duturanye, ariko kuba Kagame adashobora kwicara n'abandi ngo babiganire ni cya kibazo navugaga ko azi neza ko ari we nyirabayazana. Ijambo ni ryanyu Comrade Ali Abdulkarim. Ali ntabwo nkumva sinzi niba turi kumwe
ndahari ntabwo munyumva
okay ubu turakumvise
yes nti urakoze cyane Serge Epimaki yarakoze cyane ku bisobanuro atanze tutarava kuri icyo cya mbere twavugaga ndashaka ngo nizeze abanyarwanda yuko Kagame namara kugira iruhande abanyarwanda bagomba kwizera yuko ubuyobozi ihuriro nyarwanda ruzaba rufitemo uruhare ntago mu perezida cyangwa umuyobozi uzaba ari mukuru cyangwa umuyobozi uwo ari we wese azananirwa gukora inshingano ze ngo ajye gushyira ibye prive iruhande ataye akazi ke kamureba cyangwa agomba abaturage utabishoboye azajya ajya iruhande ariko ubishoboye avuga ati ndasaba yuko mba perezida cyangwa se mba memba wa parliament se cyangwa nkora ibingibi agomba kubikora byanze bikunze kandi akabikora bigaragara atari byo gukinisha biramwaje cyane kubona perezida avuga aza akavuga ngo ni perezida w'igihugu aho kugira ngo akoreshe ubwo buperezida gukorera igihugu n'abene gihugu ahubwo akabikorera kugira ngo yitake ubwe ku giti cye cyangwa agaragaze ibintu by'iki ashyira imbere ibintu bya biri prive cyangwa bimushimisha we kubwe yibashaka umuntu yabashaka gukora ibyo ngibyo aritaringa akaba nka ba Obama akaba nka ba Obasanjo akaba nka ba uriya Kikwete akaba nka ba Uhuru yanze akajya mu bye prive ntagundire iyo mbyumva koko ashaka kujya mu kureba umupira kujya muri za finali za hehe kujya mu makwe kujya mu biki kureba perezida bagize azagiye nejo munabonye Uhuru yari yagiye na Nigeria Ruto we ntabwo yagiye yari mu nama i Burundi Uhuru we yagiye Nigeria bamuha n'ijambo actually bamuha n'ijambo kugira ngo avuge hari aba perezida bari bari ariko simpamye ko Kagame bamuhaye n'ijambo kugira ngo avuge ni ukujyaho gusa kuzuza umurongo no guherekeza abandi ako nashaka ugasobanuke yuko twebwe mu ihuriro inshingano z'igihugu cyane kirimo gutera imbere kizasaba imbaraga nyinshi cyane n'abayobozi badashobora kurangara na gatoya ku byo bazaba bakeneye gukora ntabwo abanyarwanda baba barimo gusenyerwa bariya baje abana mwabonye ejo bundi akangondo biracyari ikibazo imyuzure ntibarabona aho batura ntibarabona n'ibyo barya ntibarabona n'ibiki amubonye mu we perezida uhubwe uri indege ugende so ibyo ngibyo ni ibintu tugomba kugarantingisha abanyarwanda ku byangire nte rero Serge byo kuba ari uhagarariye ariwe ugenda uherekeza cyangwa uhagarara u Rwanda cyangwa uhagarara perezida
ariko mateli batwandikiye wenda wayumva uyaragira ati Serge i Burundi ngirene yari ahagarariye bisimwa wa 23 ntabwo yari ahagarariye Kagame wari uhagarariye Kagame ni Nyakarundi
ntabwo abeshye nari kubivugaho Serge wibuke igihe cya Rwanda basinya uwasinye yari kuva mu masezerano yabo Kagame yagiyeyo bwa mbere ajya ku defending M23 hanyuma nibwo twavuze tuti yishyira mu mutego bigaragara yuko ari wenyine ari M23 kumugaragara azifu Kagame bidahagije haza kujyaho nande na Biruta akurikirayo nawe arongera arabisinya noneho ya Rwanda gahunda ya Rwanda arayisinya ngirene nabwo bishimangira yuko babisinye ari ku ruhande rwa M23 ibi rero turimo kugana tugenda mu musozo wa M23 aho noneho barimo bose n'u Rwanda rwemeye ko ijya muri containment ubundi yarabyangaga ariko yemeye kujya muri containment kandi biriya ngire nte yavugaga ngo noneho bayishyire nibarangiza bayishyireho no kugira ngo bashyireho no kuyuko izanajya no mu mishyikirano ya Nairobi niko bari barababwiye bati mwebwe mushyire intwaro hasi mujye mube nk'abandi hanyuma tuzabatwara umwe mujye kumvikana iyo wenda ishyaka ryanyu rya politiki tuzabatwara rye kumvikana n'abandi
ni given ni nibyo bababwiye from the word go mbere mbere nibyo byose bitaratanya bakiri Nairobi nibyo bababwiye banabiruka Nairobi nuko bari bahagurutse bafashe intwaro bateye so nta gishya kirimo nta gishya ngire narimo kuvuga ahubwo icyo cyaba nta nabiri arimo gushimangira nibyo arimo kuvuga nti Serge arimo gushimira Imana yuko twibye tuvuze ibintu n'abantu nka Samantha pa bakavuga ibintu u Rwanda ruri hakana ariko Imana ikarugaragaza aho umuntu aza agatwara iminota irenga 20 y'inama ashaka ngo ashimangire avuge abo umuvugizi wa M23 indirect mu by'ukuri bagaragariza abantu bose batiye murimo kubona ntabwo ari M23 ni RDF kuko we nka Ngirente Prime Minister w'u Rwanda cyangwa umuntu wari wese uhagarariye u Rwanda kuki yumva yagira imbabazi abakongomani kurusha abakongo ubwabo M23 bavuga ngo ni Congo cyangwa n'abakongomani abanyarwanda bagira bate imbabazi abakongomani kurusha abakongomani ubwabo ushobora ute guhaguruka uri leta ukavugira inyeshyamba z'ikindi gihugu ukazivugira wewe icyo kivuga birashimangira yuko abari hariya atari abakongomani ahubwo ari abasirikare b'u Rwanda biyanditse umwenda witwa M23 cyangwa witwa M23 niyo mpamvu Prime Minister ashobora kumara iminota 20 akireditura akigishwa na buri muntu wese ngire ntabwo ari ikigo kitazi iyo bavuze stakeholder bisobanuye abo bireba abo bifataho bose ariko ugashaka ngo babashyire babahindure nkaho nabo babashyire muri gurupu y'abakuru b'ingabo cyangwa abantu bakuru b'ingabo za East Africa cyangwa MONUSCO ni ibintu bimwaje cyane ariko noneho nawe ubwe ni bya bindi Kagame ashaka ngo yanduze abantu upimiranye uriya ni umuntu wari advisor mukuru wa w'umukuru wa World Bank yari umwe mu advisor w'umukuru World Bank uriya Ngirente ibyo mana makuriye kuba bizi biro bintu akuriye ko bisobanukiwe ikintu stakeholder aragisobanukiwe ariko akajya kukigishwa n'uwa Tanzania akakigishwa neza cyane n'uriya mugabo wa ntuza wa representingaga wa Sudani wakabigisha neza cyane ati natwe inyeshyamba twari dufite zagiye muri containment kuko nta kizere zari zifitiye aba leta buhoro buhoro bariya bafacilitatingaga baza gutuma zitangira kugira icyizere zigira ntabwo yavuze ngo ni zize zigire ntabwo yanga kumva mpaka aho Neva yamwigishirije Perezida Neva yamwigishirije ati ariko abangaba bamwe n'abatume ibintu bikorwa abangaba ni actors cyangwa se ni actors muri bino bintu hence why they babita stakeholders ariko noneho tujye mu bintu bya nyakuri bya nyabyo iriya nama cyangwa bateguraga biriya bintu ko ari ama leta M23 ni leta ntibareba yuko M23 ari u Rwanda so u Rwanda rugihariya rutagiye guhagararira nk'uko andi maleta y'ibihugu bindi nka Uganda cyangwa Kenya cyangwa bagiye guhagararira u Rwanda rugihariya rugiye guhagararira ari M23 in effect baprovinga ibyo abandi bavuze ntibagatuka abantu rero nka Korea wabonye muri cyumweru batangiye batuka Samantha ngo iyo bigeze hariya ngo arijijisha cyangwa akagira ibiki icyo yavuze ni ukuri ingabo z'u Rwanda nizive hariya ingabo z'u Rwanda nizireka kwita M23 abakongomani ntabwo bigeze banga abakongomani bagenzi babo baba bariya bashyira imbere cyangwa bitwikira bikingiriza ngo bite M23 n'impunzi zabo ntabwo bigeze bazanga ikibazo gihari ni uko u Rwanda rushaka kwinjiriramo ngo rwongere ruva rwihindure rwivange niyo n'abakongomani rujye kuba mu gisirikare cya hehe cya Kongo nkuko kabarebe yivanze n'abasirikare n'abantu ba FDR bayitaga ihihe iriya ya Kabila sini akaza kwenda ingapu wo mukuru
w'ingabo AFDR AFDR
exactly nicyo abakongo leta ya Kongo irimo kwirinda n'ubu ngubu irimo guhandura ayo mavunja ayo Museveni yita amavunja
aho hari abantu barimo kunyandikira reka wenda nkubwire kugira ngo ntaza kwibagirwa ubutumwa bwabo nzanya mita mbi nzano izo comments twihuta uyu aravuga ati iki kibazo kirakomeye by the way nkuko ubutumwa bugaragaza urabona u Rwanda iriya nama barimo barashaka gushaka ibisubizo u Rwanda ruri part of the problem cyangwa ikibazo rukaba na part of solution ugurumva ibyo bibazo kuri bikomeye nibo batera ikibazo kandi bicaye no muri siege yo gushaka solution gerageza ubwire umuntu wibaza ibyo bintu ukuntu umuntu ushyira mu gaciro yabyo
arabivuga ijana ku ijana ibyo arimo kuvuga nibyo niho mpamvu ubona kino kibazo gitinze niyo mpamvu ubona kino kibazo kigiye kumwaza East Africa ariko I hope yuko noneho bakiboneye basobanukiwe babonye umuti wacyo ndatekereza neza yuko aya maleta ya East Africa yumva ibyo tuvuga bagomba kwirukana u Rwanda muri kuri suspending muri East African Community mpaka rukasubiza ubwenge bwarwo ku gihe bagomba kubwirukana nge ndi umunyarwanda urimo kubivuga ariko ntabwo nshobora gushyigikira amafuti narabivuze nongere mbisubiremo nubwo amafuti yakorwa n'umwana wanjye nubwo yakorwa n'umuvandimwe wanjye nubwo yakorwa n'inshuti yanjye amafuti ni amafuti sinzi ejo umuntu mwari hamwe kuri radiyo asobanura ibintu avuga ati ibyo abantu bavuga ngo hari abatutsi hari abahutu hari ibiki avuga ati umwicanyi n'umwicanyi hari abantu mu Rwanda harimo abantu babiri harimo abicanyi hakabona abantu beza so muri ayo moko yombi abo bantu bombi barahari n'ubwo umwe bashaka kureba aho kuri gutunga intoki kuri abandi batari babanje
ibyo byo bivuze ninjoro aravuga ati abatwa ngiye mbita nitabira kwibera mu kinyine
kabisa nabyumvise mu kiganiro cyanyu ariko ibi bintu rero nuko bimeze nabano ntagushobora kwicarana n'umuntu mbere na mbere arimo kwihakana yateye ikindi gihugu arimo kwihakana ariko mukamuzana akabangiriza umwanya kuri yangirene yangiriza umwanya neza akavuga ati okay nuko nguko kuko yasanze atangira no kubeshya ati mu biganiro twavuze ngo bigende bikavuga bati no nukumvirana rero ntabwo ari ukumvirana ariko ibyo nasobanuye ngirene afite ubwenge nuko uriya nyakarundi wari umwicaye iruhande kandi wabonye yuko bamugaragaje nshimire n'abarundi yuko biriya bintu babishyize ku mugaragaro ngo tubirebe ntabwo ari ubwenge bwa nkirene bwakoraga prime minister yakoreshwaga na nyakarundi wari mu gutwi avuga ati vugutya gira utya bishimangira yuko u Rwanda rutegekwa gisirikare mumbwire iyo muri bariya abandi bose muzare abasirikare babari iruhande abandi ba perezida bose muzambwire yuko ari umuperezida ujya kujya kubwira umusirikare ujya kubwira delegation ngo ayibwire mu mukuri ntabwo ariko bigenda ariko u Rwanda ko ari military government yitwikiriye kwambara amasuti no kwihindura bya bindi barira ngo ni ba victime ya wolf yambaye uruhu rw'intama bagira bakagaragara bajya babashyira ku mateleviziyo amini kuri ntuza kuri ku mafoto tubarebe inama tuyirebe nk'uko byagenze live biriya ntabwo twari kubibona ariko noneho igikuru ni ikihe Serge Kagame yanze kugenda kuko yari azi yuko najya hariya bagakora biriya we yari kumwara kuko azi yuko afite ubwoba nigeze kubivuga ahangaha iyo Kagame ibintu byacitse arabura ajya ewol arahunga imakina ibiri yavuze ati ntabwo unyumva ngenda kumva kandi
turakumva ari komeza
yes nkuko epimaki yabivuze Kagame meze nka wa mugabo uwabo iwe haba hameze nabi cyane akajya guhera mu kabari agira ngo arazi asange wenda ibibazo byarangiye kumba arimo kongera ibibazo ku bibazo na Kagame rero atuma bariya bangire nte yahunze ibibazo ariko atazi ngo biraza kwigaragaza yigaragaza bite rero abantu bose bakurikira uko biriya byagenze uko ingire ntiyitwaye upimiranye bariya abantu bose bandi batandatu bari bahari wa u Burundi cyama wari perezida wa Burundi wa Kenya wa Sudani wa South Sudani wa Uganda wa Tanzania nuwa Tanzania mure mutekereze icyo batekerezaga babona u Rwanda rurimo gushimangira mara ruri hakana ntago rushyigikiye M23 mara rurimo kugira iki rurimo gushimangira ngo rushyigiye M23 amene rurimo kurwana intambara ngo M23 ngo igaragare hari kandi bazi yuko u Rwanda rwo rudashobora kuvugana n'impunzi zarwo barimo kuvuga bati abandi bari hanze bo babirukane babambura imwaro banabirukane basubize nta condition ariko M23 yo bayemere hari condition urumva contradictions so ikibazo ho kiri na ni hehe rero nuko ngire nte n'abandi ba ndi abana biruta yabana na mbere yaho ntuza mushi wabo ntago bagenda ari urwego ngo nuyungu ni prime minister agenda ari ijwi gusa ari umuzindaro gusa ntibuvuzera gusa y'abasirikare bahawe briefing na Kagame kuko nibo bazi ibyo barimo gukora muri Congo kera uriya mudamu iriya yankotsa n'indi harya mushi wabo yagendanaga iyo wibuka neza aho yajyaga hose yagendanaga na Karuretwa uriya majoro Karuretwa hose no muri rona ajyayo ajya kudefendinga biriya bya igihe bashaka kubafatira ibyemezo bya M23 nyine 2012 yagendanaga n'uwo nguwo uzarebe uyu biruta aho agiye hose agomba kugendana na aida Nyakarundi cyangwa nzabamwita ngire nte nawe the same Nyakarundi cyangwa se nzamwita
ariko ali wenda reka opposing gato two kwigiza nkana ariko iriya leta ni leta ni military state right
exactly ariko nibyo birimo confirminga ariko rete kuba military state byambura nibyo ntuza kubwira ati basuzugura inzego biriya byose byo dufite ni rubber stamp ni show ntabwo ari riyo
ariko uharayitinge kuko kirakomeye wa mugani kuko nta rwego mu Rwanda ruhari kuko unarebye ukuntu ubundi tuzi ukuntu inzego ziba ziteye tuzi uburyo perezida akora tuzi uburyo inteko ishinga amategeko zikora tuzi uburyo guverinoma ikora noneho tujya no mu nama y'imirenge n'utumudugudu ubona ko abasirikare nibo baba bari muri izo nama benshi kuruta abatorewe ku kazi inzego z'umutekano abahagarariye igisirikare mu karere mu mudugudu badaso inkeragutabara iriya sisiteme ni sisiteme ya gisirikare ahubwo ugize neza kongera kubyibutsa hari Abdul Karim
yes ni ibintu biteye isoni cyane uzane na perezida hagiye aho kugira ngo ajyane na ba minisita ba foreign affairs cyangwa se abari minisita bari muri president's office cyangwa mu biki ajyana nabo bantu banza bamwita abanyakarundi nibo muri iruhande nibo bamubwira bamuri mu gutwi bamubwira ibyo ngibyo bikwerekana rero yuko iyi leta yacu ni leta abantu banyarwanda bakwiriye gutekereza cyane bakabona ngo iyi leta ni leta ya gisirikare therefore aba bantu nk'abangire nte ni igishushanyo gusa ni nk'uko ubona nyine turimo kuvuga ngo M23 ni igishushanyo gusa ariko RDF nicyo kintu kiri inyuma no mu manama rero niko babikora bikingiriza agakingirizo ariko the real Wolf nyayo RDF ya killing machine niyo babashyizeho agakingirizo kugira ngo bahishe abantu mu minyerene ariko ubuhari babigaragaje babonye ko yasimye akajya kumva instructions uriya muntu zarimo kumuha ko ari mu nama umvute instructions za z'umusirikare ari we prime minister w'igihugu batahamagaye inama y'abasirikare yararangiye kandi abasirikare mwebwe nka politicians mukwiriye kubaha oversight bibikwereka a very very terrible problem igihugu cyacu cy'u Rwanda gifite and no wonder tyranny iri hejuru cyane kuko uko u Rwanda rukorwa ni exactly njye nakuriye narabwiye njya gutangira kumenya ubwenge nasanze Uganda itegekwa na Idi Amin exactly igira bya Idi Amin nibyo bihari hari biriya byo mubona by'imiganda keep your city clean operation niko Idi Amin yahitaga keep your city clean operation nibyo se byaragaraga mukajya cleaninga imijyi biriya mubona abana n'akarasisi abana ku karasisi biki niko bya bimeze kurasa abantu ku manywa y'ihangu firing squad niko byarimeze nyamukamina avuga ati ni nyamapolini muyirase akabivuga ku mugaragaro biriya byo kwishongora ku bantu no ku bindi bihugu niko bimeze biriya byo gutera Congo Amin yateye Tanzania abwira Nyerere ati wowe uyu kuri umugore uba uri umuhabara wanjye ntambara gufite icya byaje kuviramo Amin kuvaho ariko abanyayuganda ntabwo babibonaga ibyo bintu bo babibonaga nk'ibintu byo gukina ntabwo babibonaga ariko twebwe twabinyuzemo izi experience z'igihugu za leta itegekwa gisirikare leta itegekwa gitugu ni leta mbi cyane kandi ikibazo n'abariya basirikare ba RPF abenshi barabizi ntabwo aribyo barwaniye demokarasi kuko bazi bose abenshi bakurize igihe cya Mini babayeho mu gihe cya Obote abandi bakuriye ahandi bakubayeho mu gihe cya bakuriye muri Congo bazi byabaye mu gihe cya Mobutu abakuriye muri mu Burundi bazi byabaye mu gihe cya Babuyoya na Babagaza na bande so bafite experience ya leta ya gisirikare uko ikora bakabaye rero bamenya bati ibyo bihe bya gisirikare byararangiye ubu turashaka ibintu bishya so Serije ibi bintu byo gutuma ngire nte nkaho Kagame yakagiyeyo byakamigize nibura no kuvuga ati wenda koko reka tubihe cyane iyo ari kuba agenda adafite abandi bagomba kumuvugira mu gutwi kuko bigaragaza ni indi irimo gutegeka bigaragaza nk'uko babikora muri M23 bakavuga muri M23 kumbe ari RDF na hariya bavuga ngo ni ngire nte kumbe ari Nyakarundi urimo gutegeka Nyakarundi nyine Major General Nyakarundi ufitwe rekodi ye izwi neza mu bikorwa byo kwica no gukora iki no gukora mabi akurikije order za Shebuja Kagame so mvuze byinshi ariko Serije kubwanye nuko mbibona ndizera yuko aribyo na Kayumba Rugema Kayumba yanditse muri comment avuga ati hagubaho inzego mu Rwanda narivuze Kagame yazimize bunguri nta rwego ruhaba igihari ni urwego rumwe gusa ni umuntu umwe gusa ni Kagame nk'uko nyine mubona nabiya tuvuga ngo u Rwanda Kagame yoboye u Rwanda yarufashe bugwate igihugu cyahindutse Kagame buri kintu abona ni we n'abari yatuma babatumye nk'abagara nk'uko utuma abantu uti mugende muntumikire bagenda gisirikare abandi babatwikiriye iyo jaketi yo kwitwa ngo ni prime minister ariko prime minister bwite ari uriya Nyakarundi urakoze cyane Serge
Komandante Ali Abdul Karim urakoze uyaragira ati Serge M23 ntabwo ari umutwe w'inyeshyamba M23 ni izina rya operasiyo ya RDF muri Congo biriya Nyakarundi yakoze babyita guhekesha umuntu inyonjo Abanyarwanda ndabakunda rwose guhekesha umuntu inyonjo uyaragira ati message ze zigera munyanganire nzisome ndebe uyaragira ati komera cyane exactly ibyo Abdul Karim avuze ibaze Congo isabye FDLR nayo ikaba part of verification mechanism na continent muri Congo ati birashoboka ikibazo na nabura cyumva epe mate na mushobora nagira ngo niba ari comment ngufu ufite ku bitekerezo mugenzi wacu ratanze ube wabishyiraho mbere yuko tujya ku yindi ngingo ikurikira epe mate uri kumwe urangije
ndakumva neza
ndakumva ijambo ryanjye epe mate
ni comment ni ngufi ya cyane kubera ko byinshi ari yabivuze bigaragare impamvu abantu ngire nte bamwise sinyehe cyangwa donko nyakarundi yarari mu kumubwira ati sinyaha donko nuko umuyobozi uri premier ministre unyaraho weretswe nta power nimwe ufite nta burenganzira nimwe ufite nta nubwo ufite n'uburenganzira bwo kwitekerereza ariko Bwana Serije ntabwo wabonye ejo bundi gihe ngirente umuntu w'umusirimu tuzi wize wabaye mu bihugu developpe wanize inanga y'Iburayi yajya ahantu hari imyuzure nta bote yambaye baragiye baramukayirana mu biro bati vayo agenda atiriwe yitekerereza agenda akora nk'ibyo bamubwiye amfete niro yahindutse robo nicyo bigaragaza mwabivuze neza cyane kuko ari abanyepolitiki ari abaperezida bari bagiye guhura unyakarundi yinjiye mu nama yaragiye kwenda miki kugira ngo hato uwo mugererwa ataza kwibeshya agakora icyo batari bamubwiye icyo biyatandagaho donko nawe rero yarabyemeye yumva ko ari normali kujya kuvuga ngo M23 ajya kuyivugira nkaho rega mu Rwanda hari ibintu byadutse n'indwara wagira ngo ni ibintu Kagame yaroza abantu bose basigaye bumva ibintu bitari normali nabyo byarahindutse normali kubera ko ngo ari u Rwanda gusa kuki nta kindi gihugu muri biriya byose birenga bitandatu nta na kimwe kigeze kivuga kiti M23 yagombye kubona ibingibi nibi ariko u Rwanda akaba ari rwo rutinyuka noneho barangiza bakavuga ngo ntabwo ari rwo M23 ibyo wa muntu yabivuze neza kandi tumaze iminsi tubivuga ko M23 itabaho ahubwo ari operasiyo M23 iri mu gukorwa na RDF cyangwa ni ijakete n'ingofero bambaye kugira ngo bajye gukora izo za operasiyo z'ubwicanyi za kiringi mashini naho ibyo kuvuga byo ngo n'akaga cyokora n'akaga kubona umuntu w'umugabo uzi ubwenge abantu bose bazi ko yize neza ari rezonabure kandi anashoboye kuba yazi ibyo akora akajya kwiyanduza mu mwanda nk'uyu nguyu byensiri ubwo wenda wasanga nta kundi yari kugira ariko kurahari natwe hari uko twabigenje twarahunze twanga kuba twakoreshwa ibintu nka biriya cyangwa bya bindi vode yirwa avuga n'abandi bose yirwa bavuga amataka agasi kubera inyungu zabo bwite ariko izo nyungu ngiye nta nizo mbona ahubwo mbona ruguru nta ndangagaciro nimwe ikiba mu mutwe w'abanyarwanda segra kugeza kuva ku mutoya kugeza ku mukuru ibyo rero kuba u Rwanda rutegetswe gisirikari byo nta wakwirwa abisubiramo ni nayo mpamvu ntabwo u Rwanda rwaba rutegetswe nk'ibindi bihugu ngo umuperezida ajye hari ati umuntu uwo tuzashaka tuzajya tumurasa ku manywa y'ihangu kandi bugacya byabaye bigakoreka ntabwo bishoboka ndumva aricyo navuga urakoze Bwana Serge
urakoze cyane mu bindi rero nuko mubona ko no mu Rwanda abademaye cyangwa abakozi b'agatsiko barashimangira ko Tshisekedi azicwa uyu ari umutego Tshisekedi aguyemo uyu mugabe Robert akaba yashimangiye ko Tshisekedi azaraswa ibi ntabwo biyantungura kuko na Kabila bavuze ko azaraswa kandi baramwishe none batangiye kuvuga ngo Tshisekedi azaraswa biriya byo kujyana ingabo rumangabo biriya byose Bobe Mugabe ati azaraswa Bobe Mugabe niba mumwibuka wa mudema wa Technicien Diane Rwigara ni ya mafoto y'ubwambure mwagiye mubona ibyabi n'ibyo kumutesha agaciro bamwandika mu binyamakuru wari ubiri inyuma n'uyu mudema yireye cyangwa umukozi wa sisiteme yitwa Bobe Mugabe ubu yambaye ingofero y'ubunyamakuru ariko aba nabaja nyine nk'uko abantu babimbwiye ejo bundi ubwo ari muri gereza n'abantu bavugaga yuko bakeka ko ari gutanga amakuru muri gereza muzi neza ko yari yafunzwe avuga ngo yafashe abana bakobwa ku ngufu ariko ibyo ntabwo nabisobanura ariko aba ni abakozi kuvuga ngo ufashe azaraswa ubwo nibo bafite gahunda yo kuzamurasa biriya ni ugutegura public nyine opinion publique tutangiye kwitegura bien sûr kandi munabyibuke Kinshasa yagiye ifata abantu hagiye babandi yagaragaje muri kabari baguze inyubako bajyamo cyangwa ubutaka biriya byose bya Amerika yo kuzarafa Safaci ariko iyo babyivugira kuriya ubona babyemeza baba bafite amakuru bubakiraho no gutegura opinion publique rero tukira ahangaha ubudage bwamaganye u Rwanda mu isura ya M23 State Ministers wo mu bubanyi n'amahanga ubwo yari Kinshasa uyu munsi akaba yagarutse avuga ko Kongo igomba kubahwa kandi ashimangira yuko nk'uko ibihugu by'i Burayi byubahana bifite frontiere zabyo na Kongo ikwiye kubahwa ariko si ubwa mbere Ubudage buvuze amagambo nk'aya bongeye kubisubiramo bari banabivuze ubushize sibo bonyine ibihugu by'i Burayi bikomeye byose byagiye bivuga kwibaza impamvu ki message nk'izi zikomeza kuvugwa ariko tukabura remezire zikomeye zifatwa kugira ngo Kagame ajye mu mwanya we ibi bigahura na none yuko ibihugu cumi na bitandatu bikomeye ku isi bifatanyije na European Union bikaba byongeye gusaba yuko muri Congo hakwiye kuba umucyo mu matora agiye kuba ni sentiment yasohoye uyu munsi irimo ibihugu bikomeye cyane birimo Leta Zunze za Amerika birimo reka mbisome twihuta harimo baravuga ngo c'est vendredi l'ambassade des États-Unis, Allemagne, la Belgique, le Canada, Norvège, Espagne, la France, Grèce, Italie, le Japon, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse et la République tchèque, d'être la délégation de l'Union européenne. Ils vont voir si nous avons isaba Congo kugaragaza transparency mu matora agiye kuza urumva ibihugu byose 16 na European Union bishyira pressure kuri Kinshasa kuba gutanga transparency mu matora agiye kuza kugira ngo abakandida bose bashaka kuziyamamaza kandi mwumenye ko amatora neje ubundi mu kwezi kwa 12 hari ikibazo cya insecurity muri est hari visi trete kwica Facibeto n'ibindi byose hari M23 ikomeje cyangwa RDF kuri code M23 none ukabona ibihugu none biti amatora agomba kuba akaba muri transparency abiyamamaza ntibawutazwe bakagira ubwisanzure mu gukora kampanye mu gihugu nakurikiye Matata Mpoyo ni umukandida wamaze kwidekarara ko aziyamamaza Matata Mpoyo yibukije ati M23 yavutse muri DMNF ndi premier ministre nyuma y'umwaka umwe twa tumaze kuyisenya ati kampanye yanjye ni sécurité muri est n'abandi baragenda babivuga ariko ikibazo karibaza uti iyo est bavuga igomba kubamo sekirite d'abord hari na complaint yuko abaturage baho batazajya kuri bureau de vote bitewe nuko kuba registre bitigeze bishoboka hirya no hino abantu babashe kwibarura ni bake cyane iyo complaint irahari aho opposition irega Kinshasa ko itigeze itanga amahirwe y'abantu bari mu makambi bavuye mu byabo kuba bajya kwibaruza kugira ngo bazabone ububasha bwo gutora ibihugu 16 bikaba bishyira pressure kuri Faci ko amatora agomba guca muri transparency kugira ngo abantu bose babashe gutora hariya muri Kivu abantu bavuye mu byabo bagomba gutora n'iriya zone M23 ifite epimaki demokarasi intambara habanza iki ukeka yuko ibihugu bitarimo gushyira pressure nyinshi ku butegetsi bwa Kinshasa kwebuke Faci yagiye avuga ati amatora azaterwa n'uko umutekano uzaba ameze muri kiriya gice gikontrolwa n'u Rwanda iyo bunagana bazajya guturamo bati eske amatora bazayemera abakongomani bose batatuye muri ibyo bice ibyo bihugu 16 na European Union bisaba yuko amatora aba mu mucyo mu gihugu hose byakorwa bite no muri zone iri kontrole na RDF mu izina rya M23 ipimaki na mushobora
urakoze bwana Serge ni ikibazo gikomeye cyane kubona igihugu kiri gifite umutekano muke nk'uri yabakibaza kubahiriza ibyo bintu by'amatora demokarasi nta utayishaka natwe ni nacyo duharanira niba twaranahunze n'igihugu cyacu iyo haza kubamo demokarasi ntabwo tuba twaragihunze ikintu cyose kiganisha aho ngaho nta kuntu twakirwanya ariko demokrasi y'abantu bari mu guhunga bari imbunda zibari ku mu migongo baba babarasa abantu bari mu gupfa bari mu kwishwa nk'ibimonyo aho hantu ntago aho ngaho niho bitumvikanira neza aho kubanza ngo bashyire pressure ku muntu utera ko kaduruvayo urimo kwica abo bantu ari wowe Kagame ni na killing machine ye ahubwo baraza gushyira agatutu kuntuza ku kugihugu cyabaye agresi ahangaha rero niho abenegihugu bagomba kureba ibibabereye cyangwa ko niba fatiye yarahisemo akavuga ati reka ibi bintu nabyo bye kuzaba urwitwazo reka amatora abe hato hatazabavuga ko cyangwa ubuyobozi buhari ntago ari legitime kubera ko amatora atabaye reka tuyakore ariko ayihope ko batazajya gukinisha bariya abantu bari mu nkambi bariya abantu batazi naho abantu babo barengeye abantu batari bamara guhamba babo bajya kuvuga ngo ngo bazajya mu matora ayo matora se yaba ameze gute bwana Serge icyangombwa ko cyari kikwiye kuba sekirite rwose ndagira ngo mbishimangire ibi bihugu byari bikwiye gushyira imbaraga mu gufatira ibihano Kagame n'ingabo ze noneho zikareka hari akaza amahoro amatora akabona kuzazamo umucyo aho kugira ngo baze kuvunda bagira gute biba bigaragaza ko harimo inyungu zigerekeranye zitaboneka neza bo bareba ibi bibashishikaje ariko umutekano n'amaraso y'abandi wagira ngo ntacyo bibabwiye ibyo rero niho ngarukira nkavuga nti Kongo nidahaguruka ngo ihagarare ikigabo babigenze nk'abarundi abarundi ni urugero rwiza inyuma cyagiye igihe Kagame abatera kudeta ikarata abarundi bihagazeho bahagarara kigabo bashaka inshuti ntibirwa bumva ibyo aya mahanga yirwa aririmba uburayi bwirwa buririmba barakoze barahagaze mu gihugu kirahari ntacyo babaye ubu noneho barabaresitegise babasubirizaho n'ibyo bari barabavaniyeho igihugu kirahari bahagaze kigabo
none ushatse kuvuga yuko kuba abarundi baranze indorerezi z'aba bazungu mu mwaka w'2020 aricyo cyatumye batambuka muri ibi bihe kandi baravuga yuko ngo bashaka kwakompanya RDC gutambuka muri ibi bice donc baravuga ibyo byose batanga sutiye yabo yo kwakompanya Congo uca muri iki gihe cy'amatora bwa nepimati
erega ibi byose biragaragaza amariganya n'uburyarya burimo ejo bundi makuru yanyuze ikinshasa arimo kuvuga ngo iki yavugaga ko abantu bazaba barangije kuba kantone ahangaha yatanze ukwezi ngira ngo kwa gatandatu ubuse oya ntabwo ari ukwa gatandatu ngira ngo ni ukwa gatanu ubuse bihagaze hehe ibyo yavugaga hari ubu ngubu se yakongera akabisubiramo abo banyaburayi kuki bata bo bashishikajwe no kuvuga ngo tuzohereza imfashanyo zo gufasha izo mpunzi donko ikibashishikaje ni ukubona izo mpunzi zihari no kubohereza imfashanyo donko nicyo cyangombwa kuki ahubwo batakohereza imfashanyo ituma izo mpunzi zitabaho ntabwo aribyo bibashishikaje abarundi rero kuba baravuze bati uretse ko n'abakongomani hari icyo bakoze ibyo kubakangisha ngo ntibazafinansa aya matora n'ibiki byose wumvise ko bashyizeho ingengo y'imari yo gutuma aya matora yose azaba hato atazagira ababakangisha ngo ntabwo bari buyatange cyangwa ntabwo bari bugire gusa ariko ayo matora akaba gusa ayihope ko bametiriza byose aya matora atariyo Kagame atazaprofitiramo kugira ngo kaduruvayo ashaka guteza azagatsinde muri icyo gihe barangaye mu by'amabarura y'amajwi mu biki byose umutekano akawuhungabanya gutyo ariko rero abarundi ukuntu babyifashemo ibyihano abanyaburayi babafatiye abanyamerika babafatiye baremeye bicwa n'inzara biziri ku mukanda bahagarara kigabo barahinga bareza ibyo kwemporuta babivaho bemporuta ibyangombwa ariko wabonye ukuntu bahacana umucyo n'izo ndorerezi barazanze yewe n'ingabo uyu wayashakaga kohereza yarazanze igihe bavuga ngo hari umutekano muke barabyikoreye nibarebere ku barundi abarundi bahagaze rwose gitwara ingewe mbaha amanota rwose hafi 10 ku 10 muri urwo rwego rwo kwihagararaho nk'abagabo naho nibakomeza ibingibi byo kuvuga ngo ibyo bihugu 16 kuko ibyo bihugu 16 bitiyarinya ngo bijye ku murongo nk'uko byagiye kuri uwo murongo bivuge biti duhagarikiye inkunga twahaga u Rwanda tubambe twahaga Kagame tumuhagarikiye viza nk'uko bayihagarikiye wa wundi wa Sudani kugeza avuyo ibyo bintu kuki batabitinyuka ngo bayi Kagame ni iki kubyo agomba kubikinanira amana ku isi no muri Afrika hose kubyo bo nta batagomba kugira ibi rero by'ubujyajya byo bya deux poids deux mesures double standard mu cyongereza ibi bintu bigomba gucika kandi tukabyamagana tukanabivuga bakamenya ko twari bakamana ko tubivuga ko tubime twabimenye kandi tukanabivuga naho rwose ayo matora byo azaba kandi nubwo umutekano uri mu kira gice ni gice kinini cyane n'abaturage barenga kira gice kigizwe n'amamiliyoni y'abantu amamiliyoni hafi atandatu ngira ngo kubera ko kiguzombi ari hafi miliyoni cumi n'eshatu zingananye n'abanyarwanda ntabwo muri miliyoni ijana byatuma abaturage badakora amatora ku rundi muhanda ariko njye numva hariya hari umutekano muke w'amatora ntayo yari akwiye kuba ariko ntibazabirangariremo nk'uko nabivuze ngira mbisubiremo kugira ngo bashimishe amarangamutima y'abandi ni bya bintu byo kurangaza iwawe abandi babumbye wowe ukarangaza iwawe ngo kugira ngo ukunde ubashimishe ni bya bindi byahe n'abarore amfete abakongomani babigendemo neza bakora iki bakwiriye be gushimisha gukora ibishimisha amahanga urakoze bwana Serge
urakoze cyane hano hari commentaire ya Zefani Byiringiro ikibazo mu kirebe neza biriya bihugu birarwanira abaprezida abre b'abanyamahanga Katumbi Fayulu bashobora guhagarikwa na le roi de pere de mere ariko ubundi iri tegeko rigezera Byiringiro ndaza kubikurikira ndebe aho rigeze kuko sinibuka mperuka mu nteko ari urujya n'uruza nyine hari intambara y'iri tegeko ariko icy'ingenzi nyine twe turavuga itangazo twabonye ibihugu byose byasohoye kuri za ambasade zabyo wazibona ahantu hose kuri za ambasade za Amerika abafaransa hose ibyo bihugu by'abadage hose bagiye bigarukaho naho kuba wenda bavuga ngo baranirira nyine izo nyungu zabo jensiri buriya nabo bafite inyungu kwifuza ko ari umukanda wajya wenda akabakorera neza kuruta uriho ibyo nabyo byashoboka Komunede Ali Abdulkarimu turavuga demokarasi tukavuga n'intambara bimake yari abisobanuye ati abarundi batubera akarorero ndumva ari ijambo ryiza bavuga akarorero cyangwa batubera modele y'uko bigenda kuko presiyo bashyizweho mu mwaka w'2020 ya ndumva 2020 matora uzi neza ko aba wese bashaka kuza kuba indorerezi bashaka kuza n'amafaranga amatora burundi yakozwe ku mafaranga yabo ku giti cyabo babarura amatora agenda neza babarura amatora yabo neva ajya ku butegetsi nta faranga ry'umunyamahanga nimwe rikoreshejwe muri kiriya gikorwa nta n'indorerezi y'umunyamahanga ari bakeneye kandi nkeka ko iriya niyo bita demokarasi afurikani wenda ariko nabyita kuruta kumva ngo uzajya usabiriza amafaranga y'abanyamahanga ugiye gukoresha elegisiyo mu gihugu cyawe nabyo biragayitse cyane biragayitse sinzi icyo watwungura kuri iyi ngingo kuko iri mu byavuzwe cyane uyu munsi ari ijambo ryanjye kuri iki gito utanga itekerezo cyangwa wunganire pimake ari ntabwo nkumva sinzi niba
banzamuye
ubu turakumva
yes navugaga nti iki kibazo ni ikibazo kiri complex cyane tugomba kureba mu buryo bwo gushishoza atari uburyo bwo kurebera hejuru gusa etmatch bivuzeho igice kimwe kandi icyo kibazo twe dufite muri bino bihugu by'iwacu ni ibibazo dufite dusa nkaho turi ibihugu biri independent ariko tutari independent kandi ikidutera kutaba independent ubanza uriya w'Ubudage uko yabivuze yashimangiye ibyo maze iminsi mvuga ntabwo muri bino bihugu bya Europe cyangwa bya West bakwemera yuko ari igihugu kivogera ikindi bakwemera yuko ari igihugu kibuza abene gihugu bacyo amahoro iyo babigize barahaguruka bagasakuza bakakubuza bakabyanga completely ariko twebwe iwacu abiwacu barabibona ahubwo bagacekeka bagatinya kubivuga
ntaho twakatangiye ngo tubanze turenganye abirabura bagenzi bacu
ni ugutinya kubivuga cyangwa no kuvuga ngo ntabwo bindeba hari ugutinya kuvuga ikintu ushaka kukivuga ari no kuvuga ngo iri afere ntabwo indeba bireba bariya
ariko nicyo kibazo aho kiri iyo utangiye kuvuga ngo birareba uriya bidutwara nko kuri level bitwaye kuri level yo hasi gatoya nicyo kibazo dufite mu Rwanda niyo mpamvu dufite umudikiteta mu Rwanda niyo mpamvu dufite umuntu njye buri gihe mbabwira ngo tumufite kuko atubereye kubera yuko tukiri mu bintu ntabwo bindeba iyo bafashe Serge njye ntabwo bindeba ejo bagafata Epimake ntabwo bindeba ejo bundi bazafata njyewe badutware twese duhinduke ingaruzi z'umweto niko kiriya gihugu cy'u Rwanda cyapfuye cyitwa iyo kiba impinduka itya haza abaje gukora impinduka baza bavuga ibyiza ariko bageraho bati umwanya bagahinduka abantu kuva muri 1999 ubwami buvaho niko byagenze abo bakoranaga nabo umwanya bakihindura bagatangira guhemukira abantu bakavuga ntabwo bindeba cyangwa njyewe ntabwo ndi muri ibi ngibi byarangiza nibyo bikazabageraho bigahinduka mwese
reka dupozinge gato ahantu tuhaharayikinge kandi n'abadukurikiye babyumve mbere y'uko winjira mu kibazo runaka ugomba kuba ugifite amakuru amakosa ubwo abanyarwanda bagira majority of them cyangwa majority y'abanyarwanda bakurikira buhumyi batari educated kuri subject aho hantu ndagira ngo uhapozinge uhasobanure ibyo ntabwo tukireba kubera iki nakugira mu kibazo cyawe ntazi detaye ikibazo cyawe kubera iki naza gushyigikira koze yawe ntarasobanukirwa revendication zawe Ali Abdulkarim
ni ibintu bitatu Serije icya mbere ntabwo abanyarwanda dusoma ntabwo dukunda gusoma ntabwo dukunda kumenya gusesengura to elucidate ku unpickinga sinzi mu kinyarwanda nabyita iki ku ntabwo ari gusesengura search kuko burya abasesenguzi bose bagira aho bakururira ntabwo tuzi gukora deep research
u Rwanda ni igihugu cya debate u Rwanda nta muco wo kujya impaka kirugira
no kujya munsi ngo urebe ibintu ariko none ntubirebe iki ubirebe in a logical rational na ntuza we cyo dukora twebwe abantu badufata amarangamutima akaba ariyo tujyamo Serge uribuka narabikubwiye ahangaha hari abantu bamwe kubera yuko ari abatutsi iyo babonaga amafoto FPR yashyiragaho cyangwa ziriya ntore zashyiragaho zerekana ngo bishe abatutsi kandi wenda zimwe ari n'iza kera cyane baravugaga bati abakongomani bamaze M23 ukajya kubasobanura bino bintu reba ayo mafoto yarebe neza nawe Serge ryo wivuze ute ayo mafoto ni ya kera cyane ugasanga bihindutse iki simvuze ngo ntabwo abatutsi hari abo bahohotewe ariko bari bangahe ariko abantu bakwerekaga bikagira ngo birarangiye birashyitse hence kugira ngo bapromote iki kintu cyabo
ntabwo nemeranywa nawe kuko niba uvuze urugero nk'urwo iyo ubonye imaje irakwatira ugahita uvuga uti no ibi ntabwo nabyemera noneho hakazamo substance udafite amakuru y'igihe byabereye wabikoze n'icyo yaragamije iyo reaction bagira bakwiye kugira ko bakagira reserve kugira ngo batavuga ibyo batagomba kuvuga babanze bakore investigation bakurikirane bati byabaye ryari byakozwe nande kubera iki byabaye ikintu cyo kuvuga ngo amakuru ufite arahagije mbere y'uko uragira icyo mvuga isesengura ubwo abanyarwanda badakora nkeka ko impamvu batarikora nuko nta data bafite baheraho ngo bakora na rize Ali Abdulkarim nanone impamvu twavuga ko nta data bafite bubakiraho twajya muri mu bika n'ibika ntabwo twavuga ngo ni muri rusange ibintu byo guhohotera abaturage iyo ni data imwe ni igika kimwe gifite data wareba uti ese ko abaturage barahohoterwa koko leta irahohotera abaturage ikabavana mu byabo itabaha ingurane leta irirukana abakene hirya no hino ikabajyana itabaha ibyo igomba kubaha nk'icyo gika ni cya mbere umunyapolitiki n'ikindi gika niba Kagame asakinze umunyapolitiki akamufunga amurega ko yibye nabwirwa n'iki ko amubekera cyangwa ari ukuri namuvugira nde ntazi niba ibyo bamushinja bitarabaye ni bracket by bracket dushaka kubigenda tubitandukanya havuga iki n'iki nagira abaturage kugiharanira ariko iki sinabibabwira kubera ko nta data zigisupportinga zihari ari Abdulkarim
uravuga ibyo ndimo kuvuga wowe ahubwo bisobanuye neza kurusha ngiye uko nari kubisobanura ikibazo kiba rero niki ubona ifoto nkaho wagatangiye kwisesengura cyangwa kugenda uyi unpicking ugira utya kugira ngo making a sense ariko sense nyayo yayo unashyira no muri context yayo kubwo uhita uzamura amarangamutima bityo pum ugazamura amarangamutima turahubuka ntabwo tubaza bikagenda cyane cyane n'abantu bagufatira muri kana ka mama Sergio reba kino kintu cyeje ubundi iki kintu
ushaka kuvuga gucukumbura
gucukumbura yes tulireze mu cyongereza bavuga we are lazy thinkers ntabwo dutekereza cyane dushake dufatira ibintu hejuru bigurumana reba nk'iki kintu cyeje ubundi iki cya Professor Kambanda iyi platform arimo kugenda avugira upimiranye stepping back urebe abarimo kwirwanya na rizone ziba no gutanga n'ibintu no gutanga ejo bundi twumu kiganiro twagize ejo bundi wumvise umuntu akubwira ngo Eugene muri 1996 ngo yari ambasada muri UN nibyo nawe ngo ati harabona bibonye so basimbukira muri ibyo bintu and it becomes agakoresha amarangamutima ye nkawe yagastepinze baka akavuga ntango ni minute ambasada wa Roni ategeka ate ngo bice abantu ambasada wa Roni ategeka ate ngo bice abantu ariko icyo yibagiwe nuko yigeze kumva uriya mudamu nyina wa ni murokore intore wa mwana wari ufite na ufite YouTube
mutware uvuga umutware
nyina wa mutware niwe wigeze kuvuga ukuntu yajyanye na Eugene wari ambasada wa Washington muri State Department ngo Eugene akavuga yuko ari interahamwe bajye kuzirasa ariko arabivanga ati ni Eugene wabivuze akandi ngo ni Eugene wari ambasada muri UN kandi yari ambasada wa he urumva ukuntu ibintu biba
Eugene
ariko nabwo ntabwo Eugene yabitegetse we yagiye gukomvizinga abanyamerika ati bariya bavanze bari mw'interahamwe ziravanze nibwo uriya nyina wa mutware ngo yavuze atoya bano bantu ni impunzi ntabwo ushobora kubavangura ntabwo twagira ngo bagire bahita bamukingiraho baramwirukana ubanza supere warayikurikiye yarabivuze
yarabisobanuye kujya gusakira ibigori mu makambi ngenda asaruta ha kuko yari kwenda mungure zaraje ndarya
bagiye kubarasa avuga ati ahubwo bakwiriye gufashwa ntibabarasa ntabwo babavangura
bamurega byinshi bamurega no kwegera gushakira ibiribwa impunzi mu makambi kandi urumva ni igikorwa cya humanitarian yakoraga ariko yibeshye reka nanjye ntavuga ibyo nagomba kuvuga we yari azi ko umunyarwanda wese agomba gutabarwa yumvaga yuko nabo bantu bagomba kuba repatriye bakajya mu rwanda bakaba bakubaka sosiyete nyarwanda
uwatekereza nkanjye nanjye numva yuko buri munyarwanda buri muntu wese agomba kuba innocent until proven guilty niyo principle urayizi yuko ariyo principle yacu y'ihuriro ariko abandi kubera amarangamutima iyo principle ntabwo bagikurikira principle icyo nacyo ni ikintu gikuru dukwiriye gusobanura bahita bakora iki bakarifiya bati uyu nguyu yiba ari uyu nguyu ameze atya bakaba brushing is the same brush niko abazungu bavuga bakurikira amarangamutima rero bakurikira ni amarangamutima akora wo kugira ngo ukore objectivity cyangwa ukoreshe rational cyangwa ukoreshe rational reasoning and thinking cyangwa ukore iki ni ikibazo rotereje gikomeye nawe muri bino warumbaje bya Congo n'amatora reka tube rational na leta ye barimo kora uko bashoboye kugira ngo matora abe kandi abereye ku gihe nk'uko biteganyijwe. Ariko the practicality yabyo ira dependinga yuko muri kariya karere hagomba kuba amahoro. Niyo mpamvu yagumye asaba ati turasaba yuko haba amahoro byihutirwa, otherwise amahoro nataba amatora ntazaba. Ntabwo ushobora kugira amatora ahantu hatari amahoro, ntabwo bibaho. Icyo bizasaba, bizasaba yuko ibyo Pimaki mushimiye kuko bisobanuye neza, bizasaba yuko icyo gice kimwe kitarimo amahoro batazatora, ariko igice kindi kirimo igice kindi kirimo amahoro bo bagatora. Abatafite amahoro rero bazumva bari babataye amini babinye uburenganzira bwabo cyangwa batabaye pati yo process yo gutora. Ntago ari muri Congo honyine bimeze bityo. Serije right now muvuge muri Amerika mufite debate y'abantu barimo kuvuga ngo umuntu kujya gutora agomba kuba afite ikarita. Udafite ikarita ngo ntatore. Trump arimo kuvuga ngo abademokrati baravuga ngo abantu bose ntibajye kubashyiraho condition kuko abantu bizatuma abantu badatora. Trump akavuga ati oya, barimo kubeshya nuko bashaka ngo bibe amatora. Ariko bazi yuko kujya gusaba ikarita bizaditaringa abandi. Natwe hano muri UK ubu ntabwo ushobora gutora ngo udafite ikarita. Ubu ntabwo byabagaho. Gasaba waba ufite ya karita y'itora bakohereza mu posta. N'ubundi ubungubu barashaka ngo ugendane na pasiporo yawe n'ibiki bigaragaza ngo ni wowe. Ariko ni ibintu bigenda biba muri buri gihugu biturutse uko politike yabo imeze. Iyo rero hari ibibazo nk'iby'intambara ntabwo ari ibintu byoroshye cyane, kandi ndizera yuko Perezida Tshisekedi arimo gukora uko ashoboye kugira ngo akore iki, na leta ye barimo gukora uko bashoboye kugira ngo amatora abe. Noneho najyaho abone iyo legitimese, abone n'iyo ntuze y'abaki y'abandi bose. Ntabwo twibagije yuko Kagame buri gihe yivanga mu matora. Yivanze mu matora ya Tanzania, yivanze mu matora ya Uganda. Mubanza muzi neza yuko kugira ngo agire ubushuti bw'uriya nephew we cyangwa umwita uncle, byose byari byo kugira ngo Kagame ntiyongere kwivanga mu bintu bya Uganda anyuze muri uko sponsoringaga uriya Bobi Wine. Mbere ya Bobi Wine ya sponsoringaga Kizza Besigye. Ni ibintu birono record birasa yaraba sponsoringaga kugira ngo bivange mu matora. Mu kumenya noneho Congo ho barimo kubona nk'umwanzi, bazayivangamo cyane. Ariko wenda dusenge, wenda ariyo mpamvu barimo gushyira pressure ngo habe iyo containment. RDF ibasubiye mu Rwanda, abangaba basubiye hariya, wenda nabo abantu bawe basubiye mu bigo byabo, ariko sinzi ko bizashoboka, ntabwo tubizi. Ariko ahandi hanze ya hano hari intambara, nanjye nashyigikira bari abantu amatora akaba ntihazagire ikindi kibazo kiza. Kuko amatora abaye mabi mu gihugu kimeze nka kuriya byaba bibi cyane. Amatora ntazabe mabi, amina azabe meza. Kubisaba ntabwo ari kibi, ikibazo nuko bagiye gusaba ibyo ngibyo bagomba no gusapotinga ingamba cyangwa ibikwiriye gukorwa nk'uko Pimaki abivuze, bikwiriye gukorwa kugira ngo muri Congo yose cyane cyane mu bice bya East hari intambara, abarimo kwitezayo babafatire ibihano kuko birabuza Congo kugira ngo igire amatora yayo mu buryo bwiza, mu buryo butarimo inzitizi z'intambara. So basabe Congo yuko ibigira, that's fine. Ariko banahane cyangwa banafashe Congo kurwanya iki kibi kirimo gutuma ayo matora ashobora kugorana mu bice bimwe bya Congo, particularly muri za Kivu n'ahandi. On top of that, banafashe Congo kubuza u Rwanda kwivanga mu matora yayo nk'uko yivanga mu matora y'ibindi bihugu. Mvuze nakubwiye igihugu cya Uganda, nakubwiye igihugu cya bivanze mu gihugu cya Tanzania ba supportinga cya demu bivanze muri Central Africa biri on record ubwo mvuze hakeya ariko nzi yuko n'ahandi hose bivanga bafite uburyo babibuza bakabibuza on the same time basabanga ngo ni mubikore so bari right kubisaba ariko at the same time kubisaba byonyine mutandafashije Congo ngo ikemura ikibazo gituma ayo matora yagenda nabi cyangwa bamwe batagira amatora nkuko bakwiriye kuyagira nacyo mubibafashemo cyangwa mu starting out mu bituke dusimire rero Budage kuko ubwo bwabikoze dusimire na Amerika yuko yabikoze ariko batera intambwe ifatira bari barimo kuzibiza iyo demokarasi ibyemezo actually na European Union banze yarabujije yarakorinze aho turwanda so magambo make Serge ni ikintu kiri complex ariko nge ndizera yuko nibura harimo icyo bigaragaza yuko Congo bayifitemo icyizere yuko yakora demokarasi mu Rwanda ntabwo bashobora kubisaba kuko bazi yuko na demokarasi barakwapa bazi yuko byanze bikunze perezida Kagame azabona 49% kw'ijana bazi yuko byanze bikunze pararoma RPF izakora amalisti yarangiza ikagabanya kwa nka yantare yabwiye impyisi yabyiye impyisi ngo igabanye inyama no yabyiye impyisi ngo igabanye inyama impyisi igize bazi ko yantare izaha Bakame ngo igabanye inyama hanyuma Bakame ikayigabanya iki ni cyawe iki ni cya RPF akanaka PL gatoya akanaka PSD akanaka ngaka abandi nta abandi ba Diane Rwigara ntago bashobora kuba ntago amatora yabo yakwemerwa bashobora kuba recorded cyangwa accepted candidature yabo Victoire Ingabire ntashobora kuba candidature yo gufatwa barabizi so the best is nibura abantu baragaragaza ngo tubafitemo icyizere nimugerageze ariko nk'u Rwanda bo nta cyizere complete nta n'impamvu yo kugira ngo banasabe yuko ha amatora yaba meza kubwanjye niko mbibona and I think n'ugusenga cyane kuko Congo iri ku nzira nziza yo kugenda nabo batangira buhoro buhoro nuko nyine barimo kubavangira ariko ndizera yuko kino kibazo cy'intambara niturangiza ikibazo cy'u Rwanda mu Rwanda hakajyayo ubuyobozi bwiza bwubahiriza ubanye n'amahanga buboneye bwubahiriza abaturanyi ntibwivange mu bibazo by'abaturanyi ndizera yuko Congo potentially bufite uburyo bwo buzajya mu murongo wa demokarasi mwiza cyane urakoze cyane Serge
urakoze cyane Ali Abdul Karim yaragira ati mwakoze kongera kutwereka ko iriya leta ya CAG iyobowe gisirikare bahekesha inyonjo ingirwa abayobozi b'abasivile mu nzego zose ntabwo menshi twari tubizi okay urakoze none urabimenye uyaragira ati kera tujya mu ngando ziyo za bwonko mbere yo kujya muri kaminuza abasirikare baratubwiraga ngo nta burenganzira dufite bwo kwitekerereza nibwo buzima bw'abakorana na RPF urakoze cyane epimate tugarukanga hari ijambo Ali yakumojeho nyine abantu bose banyandikiye bati gucukumbura burya iyo umuntu ashaka gucukumbura abashaka kwanaliza biri mu bintu yavuze ko abanyarwanda bafite ariko byabiterwa na kritire y'abanyarwanda kuko umuntu acukumbura ibiri mu nyungu ze ntabwo acukumbura bitari mu nyungu ze sinzi ukuntu wabihuza rero na politiki wenda kugira ngo abantu bajye bacukumbura cyangwa bafate umwanya nabone ikintu afate umwanya atekereza atari ko se wakira kibaye yanarize ashakishe akusanya amakuru ubwo waza kukimbwira niba nawe ari kucyumva ikindi nanone hari ubucukumbuzi bw'uyu muryango turimo hari hipokrisi twamye tuvuga b'uyu muryango East Africa iragenda expandinga irashaka growing ubu Somalia irimo irakomanga igiye kwinjira nawe tekereza reba chaos iri muri Congo none tujye gufata Somalia igihugu cyasenyutse completely kirimo intambara z'urudaca kizinjira muri East Africa gisange Kagame yitwara kuriya arimo aracamo Congo ibice aratuba Congo mu gihe ikibazo cya Congo kidashobora gukemuka uzaba ufite n'icya Somalia abo bitwa Al Shabaab cyangwa imitwe yitwaje intwaro wa mugani uyu muryango sinjya kuvuga kagame mu izina none ushyizemo Somalia ahubwo nababwira ni good luck na East Africa
muryango tugita Gatogo
ehe uti arane sinjya ku buyobozi tuzashyiraho ubuyobozi bwiza dushyireho ubutwererane tuzashyiraho ubutwererane na Somalia bumeze bute I'm a beautiful my friend. Epi much is a very judge.
I'm fed Ghana Serge could be there with the East African community. Viragaragarakari for Kroik, Nibi Nubio Kore Kanakonavova, Kose, Vakozi Javandi Bakora, Ariko Muru Sanjan Ha, Nachobimu Kujarahona Gatoya. Wamagari Muku Vuze. Ikintu mu mategeko yabo arimo baravuga ko nta gihugu kigomba gutera ikindi none kimwe kiratera ikindi kikica miliyoni zigera hafi icumi mucecetse nta n'umwe wari watunga gatoki avuga ati u Rwanda wowe urimo gukosa uwo muryango barashaka kuwagura kugira ngo bigere gute nuza ari abivuze neza nanjye nari ngiye kuvuga ibintu nta gatogo k'ibibazo aho kubyita East African Community bazabyite babyazabyite ntuza community ya Gatogo k'ibibazo aho ese niba koko ari mu Rwanda akabamo East ya Congo akabamo na Somalia ibyo bintu bizaba ari nyaba can you imagine no kumu president mushyashya twizera gatoki n'umuntu mutima luto bakoze ibintu bakoze inama baravuga bati ibi bintu ntabwo twigeze tubivuga nta nubwo byumvikana ati nimupfe kubireka byandikwe gusuka niyo imaji uwo ari we twari twizeye ko agiye kuzana amaraso mashyashya muri uwo muryango waba yizerera muri uriya muryango yaba atabona cyangwa yaba afite amatwi atumva ngira ngo ngiye ku bwanjye wari ukwiye kubanza ugahagarara buri wese akasubira mu rugo akiga icyo akeneye muri uriya muryango bakazongera guhura bundi bushyashya akagenda ahahura igihugu haza igihugu cyemera amahame bagenderaho bakabanza bakayubahiriza ari babiri icya gatatu kikaza kikabyubahiriza bikagenda gutyo ariko kuvuga ngo no biteye isoni barandika Federute ya Angola bati bizagenda gutya ikintu cya mbere ni ukugira guti icya kabiri bati icya mbere ni uguhosha imirwano icya kabiri ni ukwaka imbunda bariya biyitaye mu Venturari ya RDF tukabashyira muri Sabinyo abandi bakaza batoya bati ahubwo reka dukwabite ibyo kiseke ndavuga nibyo avuga ati ibyiza ingabo biranshobeye kubona baza bakaba bari kumwe babana mu basangirira ku isaha n'imwe kandi bari baje kubabwira bati muzane izo mbunda ahasigaye mwebwe mujye kuba mubone kuvugana na banyiri namwe muvugane n'igihugu cyanyu mwumvikane murebe imirimo mujyamo amahoro aboneke ariko abandi bakaza no none babonye babacanyeho igitutu kugira n'igitutu njye niko mbivuga n'iriya nama y'ejo bundi yabaye ubujumbura baravuze bati tubaye imbwa karabaye ngenda bivuga nk'uko bimeze Sadek igiye kuza igiye kudukoza isoni turambara tugiye kwambara ibara none buriya wenda basanga bagiye ku guca bugufi y'abakabwira bakabwira RDF ariyo M23 wakweye kudukoza isoni ukagenda ukicara wenda ugashaka n'imayeri ariko ukerekana uburyo wubahirije ibyo bagusaba ntabwo tuzi uko bizagenda ntabwo wakwicara ngo avuge ko bizagenda neza cyangwa bizagere gute ariko niba Kongo yicaye ikavuga iti hagiye kuba intambara karundura kubera ko u Rwanda rurategura kuza gufata Goma na Bukavu Ubuganda bukabivuga ntago wavuga ko ibihugu bibiri bifite serivisi z'orancenwa zifite budget ishinzwe ibyo ngibyo ko barimo kuvuga ibintu bigize kandi n'amakuru aboneka yose arimo kuvuga ko u Rwanda barimo kohereza intwaro nyinshi n'abasirikare benshi muri kiriya gice ubwo rero kuvuga ko ibya M23 bizatungana mbona iyase yararangije kwambara ibara byo kwisama basandaye sinzi uko bazabishobora ariko njye icyo nshimira kisekezi ni uko yabashyize ahagaragara wanga kwibwa bica umujura yaramuzanye dore ni East African Community izo ngiryarya arazizana zerekana dore icyo zishoboye n'ikiriya reka raza n'abagabo bashobora kugira icyo bakora. I hope ndizera ko nkuko bari babigenze mu 2013 bazashobora kuvanaho urugo kujya gusunika abo izo nyanga biramaza RDF ziyita zitwikira umutaka wa MVNTUA bagasubira iyo bavuye. Ikibazo ni uko bazongera bakagaruka. Ibyo akaba ariho wa mugani wa wundi wavuze ati ntuza l'officier ntuza arakunda kumuvuga. Einstein niwe wavuze ati igicucu ni igikora ni umuntu ukomeza gukora ibyago byakoze akabisubiraho inshuro nyinshi yizeye ko azabona igisubizo gitandukanye n'icyo wabonaga mbere. Sadeke niyongere kuza igakora nk'ibyakoze muri 2013 ni byiza, bizaba bitanze agahenge. Ariko agahenge k'imyaka ingahe? K'imyaka ibiri, itanu, icumi? Ntawe ubizi igihe MVNTUA izongera kugarukira, kubera ko abantu bose barabibona ko niba Kagame atavuyeho amahoro atazigera aboneka muri kariya karere. Naho kuvuga ngo baragura EAC ni uguhomerera iyongeje, ntacyo bizaba bimaze. Ni ugukora ubusa, ni ukubagara amashaza, ntacyo bimaze amfete. Niba banze bubahiriza ibyo basezeranye bari ibihugu bitandatu, niba badashoboye kubyubahiriza n'ibihugu bingahe, ntacyo nta kindi bazageraho. Ni ukwangiza umwanya, ni ukurangaza abaturage. Urakoze Bwana Serge.
Urakoze cyane Epimaki. Reka tujye kuri iyi nkuru rero. Ese kuvuga u Rwanda mu izina byaba ari ikibazo? Ndagira ngo turebe kuri iyi nkuru ivuga yuko Congo irimo kwigisha amateka yayo abana bo muri primeri, kuvuga yuko u Rwanda ari rwo rwagresheje Congo. Ikibazo kiri hehe? Niba mu mateka twagiye twiga twarize uko intambara zagiye zikorwa, intambara z'isi tukaziga, tukamenya uko byatangiye, tukamenya uwashotoraga, uwere problem. Leta y'u Rwanda ahanga rero byahereye kuri Budome ari nabo bandika inyandiko. Mu gihe mubona kari akavideo kamaze iminsi gatredinga, aho aba bana bakoraga akantu kameze nka exercice ariko irimo nyine animation. Urebye bareba ibihugu by'inshuti bya Congo ndetse bakanareba n'ibihugu twakwita by'umwanzi wa Congo cyangwa ibihugu bya agresa Congo, aho bavuze igihugu cy'u Rwanda mu izina. Njyewe ndibaza nti ikibazo kiri niba nta kintu bahimba, wero problem. Kubera iki mu Rwanda babihindura ko ari imvugo z'urwango? Ibyo Budome yise yahere kuri Twitter bituma igihe cyandika avuga ngo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo on enseigne tranquillement la haine et la xenophobie dans les écoles primaires, bivuze yuko muri Congo bigisha imvugo z'urwango n'amacakubiri wenda ariko nabyita mu mashuri abanza. Ariko kuvuga u Rwanda mu izina ko tuzi ko ntawe urubeshyeye, ibyo bari abana bavuze ari byo tubizi, bihinduka ikibazo giti. Kuki Congo idagomba kwigisha abenegihugu babo ngo bagire na patri barwanire igihugu cyabo, bamenye ragreseri n'indi utera Congo n'indi? Ikibazo kiri hehe? Epe Mati, reka nguhere kuri ingingo ndumva ari we wayidufasha bukayitwinjizamo. Umbwire iyansenyamo irimo gukorwa, ikosa Congo yakoze ko abana bamenya agreseri wabo utera Congo ikibazo, uwero probleme Epe Mati?
Koze Bwana Serge, ako kavideo twese turakabona twarakabonye. Ndibuka kera muri za 76 ndumva ariko nari yigeze mu mwaka wa 6 wa primeri, bategetse igihugu cyose mu rwego rwo kwifatanya n'aba South Africa, abirabura bari bageramiwe wa mugari w'Abarundi bageramiwe n'ingoma ya apartheid y'ivangura ry'amoko. Bategetse abarimu bose kwandika hejuru ku kibaho cy'umukara, kubera nibyo twagiraga, ngo ivangura ry'amoko ribera muri Afurika y'Epfo na mahano cyangwa n'agahomamunwa. Ibintu nk'ibyo ngibyo ntibikwiye muri iyi si. Icyo gihe iyo fraze mu Rwanda hose niko byari bimeze. Niba twarabyigaga ari mu rwego rwo kwifatanya n'igihugu cyari cy'abantu ba n'abantu na peuple yari irengagijwe na regime yabo kuki igihugu bwacyo kitakwigisha kiti muri iki gihe turaterwa n'abangabo abantu Rwanda kubera ko rwireze bajeyi rugomba buri gihe nta muntu ugomba kuruvuga nabi mpa kuruvuga nabi nta muntu ugomba kuruvuga ukuri nta muntu ugomba kuvuga niba rwateye ahangaha ko rwahateye nta muntu ugomba kuvuga donko ibintu byose bagiye kuzabihindura muri mu ngengabitekerezo muvuza u Rwanda murimo kuvuga ko batavuze noneho icyo bari basanzwe bavuga ko bavuga ngo hari imvugo y'urwango yo kwanga abatutsi yo kuvuga abarwandofone muri Congo ibi byo babizanye bati u Rwanda rurimo gutera Congo rwababujije amahoro na n'ubu abantu bapfuye umubare ntabwo uramenyekana rurabarirwa mu mamiliyoni kisekeda arabivuga abayobozi barabivuga bose abaministre abaguverineri nta muntu utabivuga Congo yose irimo kutiba oritime y'iyo ntambara kuki kubyigisha abana byaba ikibazo ahubwo twebwe twakwiye kwibaza nk'abanyarwanda tuti ibi bintu birimo kwigishwa abana bacu bazabikira ubwo abana bagiye kubyiruka bavuga bati abanyarwanda nibo batwagresheje nibo batumye tugira ibyago bingana kuriya uyu mubano uzagenda neza naho twakwikubise agaci nk'abanyarwanda tuvuge tuti ubuyobozi bwacu burimo kuturaha aho bari mu gushyira u Rwanda n'ahantu habi reka twiyambure uyu mwenda mubi twivane muri risayo turi mu gushyirwamo n'ubuyobozi bibi ahubwo turimo kuvuga ko bari mu gukonsiyantiza abana babo erega biriya ni ukuvuga ko abayobozi bo muri Congo batangiye kuvuga bati iyi ntambara dukurikije uko imyaka imaze kumara imyaka iri hafi kugera muri 30 hafi imyaka 28 ntabwo kuyigisha kugira ngo abantu bibe igihugu kimwe bakomeje kumva ko bari bakomeze kuba SRPEP bazashobore gukemura ikibazo cyabo ni ukubyigisha abana bato batazagira uwigira ntibindeba ni gahunda nziza kuri peuple kongore ni uburyo bwo konsiyantiza siritu ko nta moko bashyizemo nta n'ubwo bavuze ko ari umunyarwanda bavuze u Rwanda amfete nk'uko kizete yabivuze ati ni guverinoma y'u Rwanda njyewe rero ntabwo numva ikibazo kirimo ibyo byo kwirwa biriza ngo barimo kwigisha nabi ntacyo barimo kwigisha ahubwo barimo kwigisha neza ahubwo no mu Rwanda bari bakwiye kubareka bakavuga bati umuyobozi wacu arimo kuduteza ibibazo n'indi urimo kuduteza ibibazo bana b'u Rwanda bakavuga bati umuyobozi wacu Paul Kagame ntabwo wabivuga byinshi kubera ko babica ariko rero ngira ngo abana batoya b'abanyarwanda baramutse bamenye ko ikibazo ari Paul Kagame ikibazo cyarangira vuba nta kintu cyica nko kubona abana b'abajenali Pierroma ari nabo arimo kugenda ashyira mu buyobozi kugira ngo abamuzi nk'umuntu bari abajenero bose afungishije ingufuri mu rugo yashyizeho injegere mu rugo yirwa kubita agaragura uko ashatse ashyira ku gatebe akongera akabagarura bakayoborwa n'abana bigishije we n'abana b'imyaka 30 bozwa ubwonko nk'uko kabarebe yabivuze bakumva ko ibyo umugabo ko ibyo kaga arimo gukora ari ibintu bizima kandi arimo kuroha u Rwanda arimo kuroha ejo hazaza habo heza ntaho bazagira barebe abo bazi barimo gukureya impande hirya no hino mu Bugande muri Congo muri Tanzania mu Burundi ko nta hantu umwana w'umunyarwanda azatarabukira niba tudakoze igikwiye kugira ngo aka gatsiko tukavaneho tugende twunamira ibyo bihugu tubabwira tuti twari dufite umuyobozi w'umusazi byaratugoye kugira ngo tumuvaneho uretse ko nabo ntacyo bakoze cyane kugira ngo badufashe tumuvaneho ibyo nabyo umuntu yabivuga I hope ko ubungubu batangiye kuba konsiya kubera ko nta n'umwe yaretse uretse ko ibyo atatagira unyumva nabi ikibazo kiri mu banyarwanda cyane nta nabigaragaje neza kugira ngo abantu babafashe bafatanyije nk'uko abantu barimo kugenda bavuga bati mureke dushyire hamwe turebe niba hari abadufasha ibyo ikota rinini kuri twebwe abandi baza nyuma bafite nk'icumi ku ijana ibindi 90% ku ijana n'itwebwe biri mu maboko nk'abanyarwanda naho kuba Congo yabikora ntabwo ari byiza ndavuga ku hazaza h'abanyarwanda niyo mpamvu dukwiye kubihagarika ariko rero ntabwo twarenganya abantu use Kongo igize gutya igatera u Rwanda twayirenganya rero ma twebwe turi mu kubona mabu u Rwanda ruyitera twavuga u Rwanda n'igihugu cyacu turabyamara na rwo turi mu guharanira ariko ubu Kongo iramutse yivunye umwanzi twajeho tukarira tukavuga ngo ngororo u Rwanda bararuteye ngo rurarenganye hazabarenganya abanyarwanda batabigize mu ruhare azabarenganya abanyarwanda bari mu kwapfira atari bo bateje iyo ntambara ariko Kongo yabifite ukuri ibyo uwashaka guhenga amavuga ko Kongo irimo kugira nabi ubwo yabagiye mu marangamutima yabagiye mu kurerwa abaje u Rwanda rwihaye sinzi iyo bizagarukira ariko bagomba kuva muri iyo miteto bagatekereza nk'abandi bakumva ko ari abantu atari MPPR special kugira ngo ikomeze kwigira ibyo yiboneye urakoze bwana Serge
urakoze cyane AP make ni ikibazo gikomeye kuko hari uwanyandikiye arambwira ati se tujye kuvuga tuvuga ibyo Bizimana yigisha mu Rwanda tuvuga ibyo bigisha abana mu ngando tuvuge ibyo nyine buri butegetsi bwirwa buvuga butwita amazina aya naya naya none Kongo iti reka migisha irimo kuba by the way abana bacu abana banjye abana bacu mu mashuri barimo bariga intambara ya Russia na Ukraine barimo kandi Amerika ukuntu ibigisha bivuga ko Russia nyine yagresheje Ukraine barimo barabibigisha abana hano muri Amerika barabizi ibyo ndumva nta gitangaza kirimo ndetse twavuga ngo tuti iyo matikere muyivanemo rwose kuba mugiye kuvuga ko hari intambara y'Uburusiya na Ukraine ubu ndavuga ku bana bacu babyiga kabona umwana arakubaza ati twize uyu munsi kuri Putin twize uyu munsi ku bantu barimo kugwa muri Ukraine bati ariko Ukraine batubwiye ko yatewe na Russia urumva zo kubwumura umurusiya nazavuga ati aha utagiye kunyangisha abana b'abanyamerika kuko muvuga yuko nateye Ukraine birababaje cyane komedi ari nagira ngo ijambo nawe umbwire icyo utekereza kuri aya masomo ya Congo biri muri education civique kugira ngo bigishe abana bamenye ikibazo gihari bamenye intambara yo muri este aho ituruka abayishoye bamenye impamvu bafite impunzi ibihumbi n'ibihumbi hirya no hino muri Congo ari ama image babona abashe gusobanukirwa kuba mwarimu yatanga n'ikizamini by the way muri studio sinzira mufite icyo kizamini hari n'ikizamini rwose umwana agomba kwandika akandika u Rwanda rwose ibyo mwagiye mubibona ntabwo gusa ari video birahari ariko njyewe nta kibazo mbibonamo kuko epi mate bisobanuye u Rwanda nirwo rugomba gukosora ibyo rushinjwa noneho bakareka ko abakongomani bahagarika kwigisha ibirimo kubera ku butaka bwabo Ali Abdul Karim nawe watubwira icyo ubitekerezaho umune dali uranyumva
ndakumva uranyumva ntabwo unyumva
turakumva
wakoze cyane kuza kuzana iyi sije burya umuntu ukora ibintu ni uzi gutaka sinzi ukuntu babyita mu Kinyarwanda ukora abandi bibi cyangwa ukora ibintu bibi niwe utaka kandi we rimwe na rimwe ababeshya Serije mu Rwanda abo leta yanze babita iki babivuga ku mugaragaro na Kagame ntabivuga
ibigarasha imyanda
turi ibigarasha nubwo twebwe turi proud kuba byo
amazira noki byose rwose
absolutely kandi bakabivugira muri parliament abana baba barimo kubira babyumva ubikubwiye neza cyane barabyigisha iyo bavuga se ngo impunzi ziri mu Rwanda izasize zihekuye ziri muri Congo ngo ni impunzi impunzi ziri muri Congo zasize zihekuye nibyo sibyo bigisha abana se barabyigisha mu ngando
vuga amazina babitumera
absolutely iyo batwigisha iyo bigisha yuko twebwe turi inyangarwanda bakabigisha ngo bahaguruke bahangane natwe kuva kuri perezida kugera kuri ku mugore we Nyiramongi kugera kuri mukuru arinda kugera kuri ntuza none Ange wafite na deski yose ishinzwe gutuka abantu
uhangana n'abantu iri ubona my 250 TV na bya bindi bakoresha iriya mugenzi someone mugenzi kuri Twitter iri igumi itukana biasi ni anje ubitukoba basharinga tweet imwe ari abantu benshi cyane ariko byose ni anje ubikora muri president's office iyo baba bakora ibyo bintu babona uruhu babikora abanyarwanda ari n'ibinyoma tutari inyangarwanda ahubwo ari twe turimo guharanira kuramira u Rwanda ari byo pimaki akubwiye ati ikibabaje abanyarwanda bakwiye kubona ingaruka zishobora kuzava muri bino bintu haba hari ikibazo gihari ntabwo ushobora guhisha abana current affairs cyangwa ubigisha civic ngo unanirwe kubereka umwanzi w'igihugu cyabo utumye igihugu cyabo kijya muri ibi tuvuye kuvugamo nonaha amatora yabo ashobora kutazaba meza kuko umwana bakeneye ibisobanuro abakeneye kumenya kuki hari abakongomani bene wabo barenga miliyoni bavuye mu mago yabo bari mu nkambi baba bazireba ugomba kubigisha rero iyo bari kubona ibintu bahimba iyo ni story yindi ariko ari ibintu biriho bya nyabyo sindeba ikibazo gihari ariko noneho bya bindi by'abantu bamwe bumva yuko baba bafite right yo kuba bavuga abandi ntibabavuge vira kuri ba minister bajya hariya vira kuri perezida Kagame ava hariya agatuka leta ya Congo agatuka abayobozi ba Congo akavuga yuko Tshisekedi atatowe uwo ni Kagame perezida w'u Rwanda ku mugaragaro akajya no muri paroma akajya no kuri maradiyo akajya no muri na za jeune afurika akajya nayo bose akabivuga abana b'abanyarwanda ntabwo bisoma kereka kuko wenda azi ngo yuko abanyarwanda ibyo navuze yuko badasoma cyangwa badakurikira bo barindira bavuga ni ngo uriya muntu ibyo yavuze byanyibutse ko koko kabareba ari serious ibintu byo gufomatinga we yabivuze ariko kuri yavuze ati ntabwo ngo ariga barabigisha bajya muri NBC pimanye umuntu ujya muri NBC urimo kumubwira ati ntabwo ugomba kwitekerereza bagomba gutekereza kimenyesha ubwonko bw'ubuvanyemo ubwenge bw'umuvanyemo umuntu w'umwambuye abahindutse robot hajya muri NBC for God's sake nko wakambwiye wakamwinkarigenza ugomba gutekereza n'umurabireba mute so aba bana b'abakongomani ibyo bavuga baravuga ibiriho baravuga ibizafiteho ingaruka baravuga ibibasaba yuko abamaze gukura bazajya gutabara kurwanira igihugu cyabo kugira ngo ntigihindurwe agatobero n'umuhugu n'igihugu cy'igituranyi cyangwa ibihugu by'igituranyi icyo ni icya mbere none icya kabiri
ahubwo nyemerera gato hari n'akandi mbonye muri studio musubiza iyo image ahubwo hano ubwo ari byonyine byigishwa abo bana murebe ukuntu u Rwanda okay hari andi matariki hariya ku kibazo cya 11 barabaza bati niki kibibutsa aya matari the date suivante le 17 May 1997 le 17 May niho ubutegetsi bwa Mobutu bwahirimye inkotanyi zifata ubutegetsi muri Congo le 16 May 2001 ni urupfu rwa perezida Mzero Laurent Désiré Kabila le 17 May 1961 ni urupfu rwa Patrice Emery Lumumba urumva hari n'ibindi babigisha biri muri histoire yabo bagomba kumenya ntabwo gusa arimo kuvuga u Rwanda bwana Ali Abdulkarim
nibyo narangiye kuvuga Serge iyo bashobora kubigisha yuko ububirigi bwaje bukayogoza ntuza bukayogoza Congo bakavuga King Leopold wabayogoje akanabagira bakanabambura ibintu byabo kuki bumva batavuga u Rwanda ruje rukabambura ibintu byabo rukabategeka rugakora ibiki hakabamo n'abaperezida b'u Rwanda abasirikare b'u Rwanda bakuru bigamba yuko kiriya gihugu kituruta turagenda tukakigenda cyose tukagira ntabwo twarwanira hano tujya kubisanga iriya tugira ibiki arabivuga ku mugaragaro none no kurenganya abana ahubwo batabibigisha abarimu batabibigishije baba bafite amakosa cyane batabyanditse bafite amakosa cyane. The key point is this. Yaba abanyamakuru b'u Rwanda ba Alex ba Rudatsimburwa birwa batuka Sekedi batuka Kongo. Yaba Perezida Kagame irwa tuka Kongo irwa tuka Sekedi. Yaba senateri Vodavoda Evode irwa tuka Kongo irwa tuka Perezida wa Kongo irwa tuka ubuyobozi bwa Kongo irwa tuka birwa batuka bakongomani. Yuko ntacyo bashoboye. Yaba Baskovia wa munyamakuru n'abandi bose kuri Arabia nibyo byirirwaho batuka Kongo. Kugeza naho baguye mutego bakajya no kuvuga ku Burundi byagize ingaruka ariko bari bashyanzwe batutse Kongo bibagirwa yuko n'u Burundi babutwariramo. Now, ntabwo ari Kongo gusa barimo gutuka. Hari n'igihe batukaga Uganda bavuga yuko kujya Uganda ari uguhunahuna. Babavuga se bagira ngo baba nabo Abanyarwanda ntabwo babyumva. Babivuga se batabwira Abanyarwanda batabyumva. Abakongomani rero ibintu byabo babikora mu mucyo. Biriya bazanye byari kuri assembly y'ishuri kandi izere ko babyisha amashuri yose nibyo bakorana hano. Hano bigishaga abantu yuko Hitler mu gihe yateraga yashaka gutera bino bihugu bya ntuza babyigishaga no kugira ngo bamobilize abantu bose babyumve bamenye ngo niba n'umubyeyi wawe yagiye ku rugamba umenye urwo rugamba icyo yarugiriyemo. Iyo umubyeyi wawe yaraye hanze arimo gukora auto defense umenye kuki ari muri auto defense. Byatewe n'iki? Isi ntabwo igeze serije n'ibyo bya bindi byasubiza kuri bya bindi by'Abanyarwanda bigira ngo ntibindeba. Bya bindi by'Abanyarwanda badashaka kumenya ikibazo nyamukuru cyangwa bagahishira. Ikibazo ni u Rwanda, ikibazo ni Kagame, ubwo bakwiriye kudevelopinga bakavuga bati ni Kagame udutera. Noneho natwe Abanyarwanda tukigisha abana bacu b'u Rwanda ruti Kagame cyangwa RDF yacu ni itera Kongo. RDF yacu ni imereye nabi Mozambique. Umuzandiki ni batangira kubyigisha abana tutsi hari abasirikare b'abanyarwanda baje batangira kogoza kujya mu bintu bya Mozambiki byose nabyo bazavuga ngo Mozambiki igishije nabi kwizabikora cyangwa Central Africa nibikora bazavuga ngo yagize nabi. Now nibyasubira kuri cya kinini nubanza nakivuzeho muri ikiganiro ariko ibiganiro byose ndabivuga ikibazo aho cyane nakivuze mu masengesho. Abanyarwanda twanditse ruvumwa kandi turaguma tuba ruvumwa. Mureke rero ntimurenganye abarimo kuvuga ukuri ahubwo murenganye uwakibateye utuma bavuga ibyo bavuga. Uwakibateye ninde? Ni Kagame. Serije ugize neza kwereka biriya. U Rwanda rwo rufite nitwe dufite abantu babaye basirikare muri Uganda bakaba basirikare mu Rwanda bakaba basirikare muri Congo mu bihugu bitatu ari umuntu umwe. Ubwo ndavuga nde Kabarebe nubwo yavuye muri Uganda ari second lieutenant ariko mbere yari intelligence muri Uganda ajya mu Rwanda abera ubu yabayemo generali aba na minisitiri wa defense yagiye muri Congo aba umukuru w'ingabo ari colonel.
Ariko ibyo tubyita ingaruka z'amateka Ali Abdul Karim.
Oya, ingaruka z'amateka zigarukira ahantu hamwe gusa. Ingaruka z'amateka yigira ngo ni Uganda, yigira ngo ni Uganda n'u Rwanda. That's fine. Wagira ngo ni ingaruka z'amateka. Ariko igiye muri Congo, hari amateka se Congo ko twari twageze mu Rwanda, Congo wajya gukora iki? Iyo yerekeza abakongomani, wowe ukabaherekeza gusuka bihorera ukagaruka. Byasabaga ngo ujye gutwara ujye guteka ingova Kongo yose. Registerije don't go far. Twagize abatanzania bafashije abanyarwanda bari wa Museveni ariko ntabwo abatanzania baje ngo babe bakuru b'ingabo za Uganda. Ntabwo byabayeho
muri Tanzania ngo bigisha ko muri Tanzania ngo bigisha abana ko Idi Amin ari igisimba
ariko yari cyo kwerabateye karabateye
ubucaka gamwe nacyo kigiye kuba monster
yateye karagwa rayifata so nakagame rero nawe muri bari abantu nyine wabonye uko bamwereka bati we monster we wadutereye iki
anga change revolution ati mu Burundi change revolution ati mu Burundi bigisha barigisha ko ndaryamira yitwe mu Rwanda resiza mvurire muri 94
abose nibazaje bavuga bati nibande barashye indege ya nide wisha wa president batatu bazavuga ngo abantu bagize no actually nuzaje uvuga n'abantu ukavuge uriya budome mwene ngurube umwuzukuru wa ngurube ntukamuvuge kuko we ni bure kabisa niyo mpamvu ubona n'ibyo bintu ntabwo byandika kuri Twitter ye abyandika kuri fake Twitter handle we kabisa
oya iyi Twitter yakoresha rero iyo akoresha ni Twitter yo nyayo akoresha nka ambasaderi ariko niho banye
bandi rero ni nka byamini ngo yagiye kurega kambanda
niwe uteruraka ashaka kumwidishya uruta abandi bidishyi hati barimo barigisha jenoside imvugo z'urwango xenophobie muri Congo barigisha abantu muri primaire imagine budome ariwe buruza
ukuri kuravugwa Serge umu Ukraine wese wumva umu Ukraine n'umwana n'umukecuru n'umusaza umu Ukraine wese no mu ishuri n'ibiki arakubwira ati Russia arakubwira ati Putin niko kuba patriotic natwe abanyarwanda dukwiriye kuba tuvuga tuti Kagame
yes
tuti Kagame na system ye Kagame na system ye Serge kandi mbonye chance yo gusubiza abantu bajya bavuga ngo Kagame navaho ngo system ntizagira cyangwa Kagame avuyeho ngo byagira Kagame dictate yavuyeho system ye iragenda kandi cyangwa nizeza abanyarwanda hari n'ugeze kubivuga wani sari ati mu Rwanda urabona hazaba amahoro ndashyamu nizeza abanyarwanda n'amahingero ingero za bugufi cyane njye nkunda gutanga ingero umunsi Kagame yavuyeho akajyaho ihuriro cyangwa abantu tuzakorana nabo ariko ihuriro rifitemo urugero naba garanti kuko mu ihuriro niho hari ibintu biranditswe ni ibintu dupracticinga twebwe abandi bakavuga ngo twashwanye twagize ibiki twasenyutse twagize ibiki ariko nuko tuba turi kuri iryo hamwe kandi turi
ihuriro niyo ritanga safeguard for both sides
kuko we have practiced it tumaze kubipracticinga kandi uzare nitwe twemera buri abanyarwanda bose tugenda kuri principle yo kuvuga ngo nta muntu ufite icyaha umuntu wese ni umwera until proven mpaka bamaze umaze kugaragaza ngo afite icyaha kandi icyo cyaha kigaragazwa nande n'ubutabera ntabwo ari twebwe nicyo abantu benshi batuziza kandi nta idea n'imwe dusubiza inyuma turayemera tukayigerageza yananira nikagira as long as bikurikije ibigendeye kuri ziriya principles zacu ibihuza abanyarwanda ibiha abanyarwanda ubwisanzure iba inagamije amahoro y'abanyarwanda gasi passing is a test shop hasigaye turayishyigikira ariko akaba niyo principle yo kumva ngo ntabwo twebwe ishyaka rya politike igomba kuba bacamanza ubucamanza bugomba kuba ubucamanza bukanigenga ku buryo bunashobora no kureganizwa ishyaka icyo ni icya mbere ariko noneho kamba ingero Serge kuko hari abantu bajya bibaza ngo bino bintu usanga abanyarwanda barataye ntuza ngo ntabwo bizahinduka byabaye bibi turangana cyane tugize dute ndashanga urugero Serge ingero ebyiri urwa mbere ni urwa Uganda muri 1984, 1985 hari hameze nabi cyane abantu bitwa abawestana natwe badutwaraga nk'abantu b'abawestana abanyarwanda naho niyo babatwariraga aho wanyuraga hose kuri road broker natwe twajyaga mu mashuri wagenda gufite amafaranga ari mu mufuko ari muri identity card wagira ukayatanga kugira ngo ushobore kunyuraho abakobwa bo rero kwari ugusenga byari bibi cyane abantu babambura ibintu byabo amasaha amaradiyo ibiki mu nzu bakaza bagatwara televiziyo bakarasa bakica abantu pe bafite ubwoba pe abasirikare bari rampant abasirikare bobote ariko Museveni yaraje ngo pap bari abasirikare Museveni yaraje ngo pap ibyo bintu byose birahagarara byose immediately naba bandi bicaga abantu Museveni yarabazanye arabarehabilitating babatwara nk'ibiribona bakonteininga warimo konteininga M23 babatwaye ahantu hitwa Kiburara niho babadibrifingiraga yari imeze nka mutoboni ubanza mutobo ariho bayikopeye babatwarira Kiburara bakongera bakabasubiza mu gisirikare ntumenye yuko ari ba bantu bicaga abantu ntumenye yuko ari ba bantu bamburaga abantu so birashoboka amahoro araza bya bindi byarimo ngo abira abavaruguru abavahe ntibyagira n'igihe hari n'intambara za koni cyangwa za UPDA cyangwa za rakweni abantu bagumye abari hano bagumye bafite amahoro yabo nta muntu batungamo intoki kubera iki ubuyobozi bwande bwa Museveni na NRM ibyo biratambuka biragenda ejo bundi igihe cya Magufuli abanyarwanda mwese mubyibuke igihe cya Magufuli abantu bararaswe opposition iraraswa abandi barahunga ariko uyu mudamu araje ntaramara imyaka itatu ndavuga uyu madamu Suluhu ntaramara imyaka itatu mugere mubaze ikiri Tanzania amashyaka yasubiyemo na za CDM zasubiyemo nawe undi warahunze barashaga agakira agahunga akajya ntuza mu Bubiligi yaragarutse mu myaka itatu ubu bose opposition irimo kuvuga nkuko yakabaye ivuga kandi ubundi bari bazimye bacecetse so birashoboka igikuru ni system mbi ni ubuyobozi bubi ariko mu gihe mufite ubuyobozi bwiza niyo system iba nziza dictator yari yagiye ajyana na system ye system ye iragenda bariya mubona bariya abajenerali bariya abasirikare mubona bagira ibikiriya polisi mubona mbi ni akanya gato ikurikirwa ubuyobozi buturutse hejuru ngo mugire mu cyumba umuntu akagama bategeka ngo mugire bakabigira n'umuyobozi ajya ari umuyobozi nyawe nk'abayobozi twe dufite mu ihuriro nyarwanda ariko nzi ko no mu yandi mashyaka hari abandi bayobozi bazima bakaza abayobozi beza bakurikira bya bintu mbabwiye bitatu ariko na principle yo kubahiriza ariko ubutabera buri muntu agomba kuba icyaha mbere na mbere ari gatozi ariko n'umuntu uwo ari we wese ari innocent until proven guilty ntimucire umuntu urubanza mureke umuntu mwebwe iba afite icyaha mureke ajye mu butabera hanyuma bigire ibyo bintu ndakwizeza
ariko ari aho ndabyemera ibyo uvuga ariko ndabyemera ibyo uvuga ariko urabizi ko Kagame yizingiye amategeko yashyizeho n'amategeko ko n'igihe azaba atari perezida adakwiye gukurikiranwa bivuze rero ko ari ndavuga nti ibyo abantu bandika nabyo jya ubitekereza Kagame yizingiye ubutegetsi idodera amategeko amurengera n'izo crime contre l'humanité crime d'etat akora n'ibindi byose we yumva yuko ari exonere ntawe uzamukurikirana kuko yabishyizemo itegeko nshinga ntabwo ubibona se ntabwo itegeko nshinga yari ivuguruye yavuga yuko adashaka gukurikiranwa ku byaha yakoze ari perezida na mbere yaho ubwo no kugira ngo yihe nyine yitere ikinyasinzire ariko tuzamukurikirana tuzabimubaza tuzamucira urubanza ntabwo impfu z'abanyarwanda zanjye na kariya kageni ari ndagira ngo njye kwa epimake tuze
tubi ku musozi Serge hari ikintu ushaka ngo usobanure aho ngaho
twihute
ari amategeko ari mu Rwanda ntabwo ashobora gukora uko ameze nk'uko ameze ngo mubone ibyo turimo gushaka amategeko agomba kuzaseswa hakajyaho amategeko mashya agendana n'urwo Rwanda rushya dushaka nk'ayo mategeko avuga ngo ntabwo ushobora gutuka umuyobozi cyangwa ntabwo ushobora gusebya umuyobozi cyangwa ntabwo ushobora kugira ibingibi ntabwo ari itegeko riba muri demokarasi ntabwo bibaho so niba ariyo mategeko ugenderaho ibyo nibyo bintu bigomba guhinduka niyo mpamvu nakubwiye intego yacu ya mbere ivuga leta igendeye ku mategeko ishingiye kuri demokarasi bigendera ku mategeko ayo mategeko rero nabwo agendera kuri ayo y'ubu ngubu ugomba kuyahindura amategeko ari ubu ngubu aha power nyinshi cyane umuntu witwa perezida mugomba kubimukuraho rero icyo ni icya mbere ikindi hari iriya tegeko rivuga ngo umwohereza abasirikare perezida kohereza abasirikare ntabwo agomba kubaza parliament kandi parliament ubu nishinzwe bije ya gisirikare ibyo bintu bigomba guhinduka urumva ntabwo byakora ibyo bigomba guhinduka ariko ibyo kuvuga ngo right now ibyo kuzahica ngo Kagame abo barimo bafite ubwoba ngo Kagame bazamucira urubanza bazabigira ibiki let's first cross that bridge nituyigeraho ibintu bizikora kandi habemo no gutekereza yuko Kagame uwo nguwo biturutse uko tuzashaka gukemura icyo kibazo mushobora kwemera ashobora kuvuga buti ikiguzi cya Kagame kugira ngo aveho mu mahoro cyangwa dukore transition mu mahoro iduha garanti ya demokarasi abanyarwanda bashobora kuvuga bati no Kagame reka tumureke ibyabaye byarabaye ariko tubona umusingi wubaka demokarasi ariko agize iki ariko nimuvuga mu mujyi guhangana ngo murica abangaba murafunga abangaba muragira ibingibi nibyo bituma turuzinga concentration ubwo n'ubutabera bubikora serije ibyo bira dutwara nko muri cya kintu cyo kuvuga ngo inyito y'ubwicanyi bwakora abahutu ntabwo murabona ubutegetsi ntabwo murabona ubutabera ntabwo murabona iya ya research navuze murabona ibiki n'umutangiye gukimanza amene kudetermininga mu bintu bimeze bityo ababitekereza babitekereza individual ariko as an organization cyangwa as a political ntuza ntabwo mwabitekereza mutyo this is iki ni ikintu abanyarwanda serije bakwiriye kumva kandi bakacyumva bacyumva neza cyane ntitwihindura abacamanza igihe cy'ubucamanza kizagera tumaze kubona ubutabera bwiza ari amategeko yose amaze kuvugururwa kandi azavugururwa vuba cyane niyo mpamvu akenewe Kagame na agenda hagomba kubaho inzibacyuho niko kazi k'inzibacyuho ni ukugira ngo amategeko yongere abe realigned abe amategeko abereye ibyo mwebwe mugamije aya mategeko y'igitugu aveho igitugu amategeko yabo aba protectinga umunyagitugu nyine no kugira ngo ashobore kugira ibyo ashyira mu ngero urakoze cyane Serge
Ali ntabwo ari ukwanga ko nakurega gukomeza kuvuga nuko igihe kirimo kudusiga kandi hari ibibazo umuntu ahita yumva byanabazwa kuko tuba twinjiye muri topic nini kandi iremereye abantu bumva kwitatambuka kuriya ibyo ni bimwe nyine na Dr. Kamara arimo gusubiza kuri uriya rubuga rw'iniza y'abanyarwanda ati ibintu bigira step by step ati hari igihe byazaca muri dialogue hari igihe byaca wa mugani ati eske bibaye ngombwa ko abantu bavuga bati duhaye iminiti Kagame abanyarwanda bazabyemera ntabwo turahagera wa mugani ntabwo tura crossing the bridge ariko abantu babibaza byinshi ariko ibyandi twavuze gusesengura ikintu mu mwanya wacyo mu gihe kigeze tutihuse nyine ibyo tuzabihara igihe cyabyo nikibigera bizaterwa na conditions zaba zigezweho kugira ngo nibyo bibashe gukorwa hari igihe kambara ati ntabwo ubutegetsi buzaca mu mivi y'amaraso nanone buzongera bwimike dictatorship kandi ko kwibebye niko bikunda kugenda abandi bati tugomba guhana izo nkotanyi tukazihana tukazumvisha kuko imyaka ibaye myinshi zitwica bidakunze ntabwo bazisanga muri urwo Rwanda ibyo nabyo mugomba gutangira gutekereza bica muzenzira kugira ngo mugere hari munyemerero dusobeze ahangaha epimaki nagira ngo havuzwe byinshi by'ibitekerezo byatanzwe kuri iyi ngingo hari abagiye bashima abandi bati uwitwa Muhando Theophile none se abanyekongo bavuge ku Rwanda ari umukunzi wabo aha message nanjye ndazibuze mwihangane gato someza message aribaza ati none se abanyekongo bavuge ku Rwanda ari umukunzi wabo avuga kuri ziriya miliyoni cumi zose zishwe n'abandi bamenyereye kutwica tukabashima witwa Panafrika sebuze umunyarwanda yaravuze ati bavuga ibigoramye imihoro ikarakara bariya abana b'abanyeshuri bavugishaga kwa kuri kurijana niyo mpamvu bavuze amangambure Pan African Serge barashaka se ko n'abakongomani bagira babagira ibifofomanga na Kagame nkuko yahinduye abanyarwanda bose bimbere mu gihugu ibifo bagane witwa BCBC Luva Nima TV ariko ali imbwa ko yitwa imbwa kubera kigomba kuyitsinda sinzano yitsinze ubwo nizere ko yadukijije imbwa yayivanye mu nzira witwa Bru ubutegetsi muzazaho nyuma y'akagatsiko buzamara imyaka ikubye inshuro zirenga eshatu bufite akazi gakomeye cyane lafina kiki kirya abandi bajya ku kirya kikishariza Pan Africa Serge nabonye intore n'ibifobagane mu Rwanda basizoye zivuga ngo bariya abana barigishwa urwango ruzavamo genocide izakorerwa abatutsi yo muri DRC can you imagine Change Revolution mu Burundi barigisha ngo ntaryamira yiciwe mu Rwanda mu 6 avril 1994 Jean d'Arc wari yoro amateka n'amateka ntakiza anyway nagira ngo ndereza commentaire zimwe mbere ko ipimake wafata ijambo usoza kuri ingingo niba ari cyo ufite okay muri studio izo message mwazitambutsa zikajya kuri screen zikagaragara none tugasoza ikiganiro reka mere kuri epimake nta mushobora gushimira ko twabanye tuganire byinshi kuri mugoroba shimira n'abadukurikiye duhereye kuri ingingo ubona umutari uwuhe epimake kuko urabona imitwe y'abanyarwanda myinshi nayo irashyushye kandi ishyushywa na politiki yo mu Rwanda agahinda bafite urakumva tugerageza kwigisha abantu kuri radiyo tugerageza gukebura abantu tubabwira uko bagomba kwitwara nizo nshingano z'amaradiyo nk'aya yacu gerageza nawe nk'umukangurambaga ugerageze kuko ubona ubusomyi biri kuri imihanda tubyita imihanda ubusomyi ibiganiro bikorwa hakeneye leadership yo kugayidinga abantu ubereka ineza y'abanyarwanda wa mugani babwira ko turebe kanyarwanda hari abavuga bati rwa Rwanda rwongeye kuberwa n'umuntu nk'uyu sinarubamo kibazo tiza uraharanira iki ntagusaba mu gihugu kifite ubwoko bumwe ibi FPR ikora ifite ukuntu iyoboza abantu imbunda nk'uko twabivuze ugasanga ubutegetsi abafata ibyemezo bari muri ako gatsiko hejuru k'indobanure ntabwo abantu bashobora guteza kuzakora ibyo bintu mu gihugu cy'u Rwanda ngo bizemerwe abantu baguye kwicarana ngo babane basangire igihugu abafite ubushobozi abafite uburambe mu miyoborere bakaba ariho leading igihugu buri wese afite umwanya ashobora kujyamo bitewe n'icyo ashoboye epimake rero nk'umuyobozi ushinzwe gukangurambaga uyu ni umwanya wo gufata ijambo ukatubwira ubutumwa sigira abantu badukurikiye ndetse n'icyerekezo ubona twakiramo imbaraga ijambo riryanye
wakoze bwana Serge nagira ngo mbere yo kuvuga wenda nsezera nagira ngo ngaruke gatoya kuri iyo sije yo kwigishwa kwabo bana bo muri Congo bigishwa biri mu kubera ku gihugu cyabo abanyarwanda aka gasuzuguro n'ubwibone bikwiye kurangira njye ni nayo mpamvu njya mvuga FPR aho kwirwa ibeshya ibindi mu kirangantego cyabo bari bakwiye gushyiramo kwica kwiba kubeshya mu kubeshya harimo ntako gasuzuguro n'ubwibone wenda byose ntabwo wabirundamo ngo bizakunde kubera ko ingeso mbi zose barazifite ntabwo kuba bica gasakure bagategeka umugore wo guceceka bakica wa mwavoka hariya yitwaga nde wa wundi wo barasiye muri ntuza wo barasiye muri
metre Toi nzamwita yemera pere
ye toi nzamwita barangiza bakabwira umugore wakaza gushima kunyicira kuntera icumu kambuza gutaka ngo ndagusakuriza bya n'agasuzuguro kabi cyane n'ubwibone butabaho uteye Kongo none umuntu aravuze aratatse ati umuntu araneye donc uraje umenya urugi ndavuga ni Serge araneye uti ukamfuka umunwa ngo ndimo guteranya ndimo kuvuga nabi kandi wanteye ibyo bintu bari bakwiye kwivanamo ku gasuzuguro n'ibiki byose bikarangira nagira ngo rero ndangize mvuga nkomoza ku byo ari Abdelkarimu ya arangije kuvuga avuga ati nta kwihebura na nta kwiheba ngo ibintu byageze iwandabaga mu Rwanda byinshi byageze iwandabaga u Rwanda rugeze habi ariko kuvuga ko ibintu bidashoboka byaba ari kwiraga nabi ibintu ntibishoboka ku bantu bajyana umutima wa politiki umutima wa gatebe gatoki ku bantu bajyana umutima w'amoko bashaka kugira gukemura iki kibazo u Rwanda rugombera abagabo b'intwari batagendera ku soko u Rwanda rugomba abagabo b'intwari batagenzwa n'inda zabo bwite kugira ngo bazakemura iki kibazo bari mu kuvuga bati twebwe ibi byatubayeho plijamesa never again tukabivuga tubivuze kugira ngo abana bacu bitazababaho iyo ndebye umuntu ari mu kuvuga ati ati izi nkotanyi zatumereye nabi zigomba gukubitwa zikamaganwa zigasubira iyo zavuye mba numva niba abari mu gutekereza niba akoresheje ubwonko niba akoresheje iki I don't know ntabwo mbyumva iyo turi mu kuvuga ko agatebe gatoki ari yitegereje ahangaha babyumva bati ntabwo icyo turi mu guharanira ari ukujya kuvuga ko umuntu wese wabaye inkotanyi umuntu wese wabaye mu buyobozi ndumva tujye gukora amakosa nk'ayo Kagame yakoze nk'ayo FPR irimo gukora ko nta muntu wa MLND uretse uwo bashaka nka Rucagu cyangwa Rwarakabije ndumva umuntu bakoresha nk'igitiyo cyo kujya kuyoza umwanda ngo atashobora gufata icyemezo ngo ariko nguko bizagira narutangaye bwana Serge ngiye kumva ni umuntu wize waminuje wageze muri kaminuza azi n'ubwenge avuga ati ati abantu batari bacirwa urubanza atabo ngabo ntabwo bagomba kubonekamo abayobozi urubanza yatangiye no kuruca deja n'ubuyobozi butari bwava no biteye ubwoba nkaba ngushimira cyane bwana Serge kuba warangije ikiganiro ejo uvuga uti hari hakwiye kuba debate matike nkazana kuri iyi radiyo nono kuri sijeyi n'iyi tugakanda ibibyimba tukavugana yewe na za suje ntuza zitajya zivugaho tugakanda ikibyimba tukabivuga abantu bari mu kuzana za idiyosi bari mu kuzana ubukwe mu bintu bikomeye byo kuvuga ku maraso y'abanyarwanda kandi biyita ngo barashaka gukemura ikibazo ibyo bintu bigomba guhagarara abantu barimo kuyobya abanyarwanda bakavuga bati ubutegetsi bumeze nawe burimo kwica ariko barangiza bagahindukira ngo Kagame yarapfuye ibyo bintu ubinyanga binyangire ariko ibyo bintu ni ubugoryi ibyo bintu ni ibintu birangaza abantu bituma abantu batikonsantara kugira ngo batekereze barebe igikwiye u Rwanda ndavuga ibintu nk'ibyo byose by'umuntu utekereza akavuga ngo nta muntu wabaye muri FPR ushobora kuyobora igihugu donko niba inkotanyi zitavuyeho zose uko zakabaye ngo ubutegetsi bujye mu maboko yabo wifuza nibura Kagame azagumeho umuntu agatekereza atyo yarangiza akavuga ko ari umunyabwenge kari mu bare mu guharanira ko impinduka zaba izo mpinduka zaba ari izihe iyo gatebe gatoki yo gutegura andi maraso yo kumeneka izo mpinduka zaba ari izihe hagomba nibyo ari yavugaga ikintu cyose turi mu kuvuga politiki yawe urimo gukora niyo ubumwe bw'abanyarwanda yes or no politiki urimo kuvuga izagira amahoro kuri buri wese yes or no ese politiki urimo gukora izazana ubwisanzure n'umuntu w'umuri FPR uri muri FPR si tuko tuzi ko abenshi barimo ku ngufu temeranye n'ibyo bagize ariko bafatiwe inkota ku gakanu abo bantu bose ni gute wabegurwa muri prosesi yo kugarura amahoro umuntu akifata gutya ati kanaka ati gasana yakoranye na Kagame igihe kirekire ati none araje arifotoje gasana umuvanamo nkande wowe uri iki uri umwere kungana iki uri inyange kungana iki ku buryo wumvana gasana mu bagomba kugarura amahoro kubuza gasana kuzana umusanzu we kuzana itafari akaza abyikoreye ati nimushyire kuri uru rukuta kugira ngo hagire aho u Rwanda ruzi no ibingibi ni ugukinisha abanyarwanda iyo mikino igomba guhagarara bwana Serge zana ibiganiro baze n'ibiba ngombwa ko ducyahana n'ibiba ngombwa ko dutukana ariko atari ukuvuga ngo ni ugutukana gishumba tuvuge ibitekerezo tubizane ku meza abantu tubabwiza ukuri tubabwira aho duhagaze ariko aho gukomeza gutobera abanyarwanda tugasunika twageza twaba tugiye kugeza ku ndunduro abandi bakaza bakitambika bakazana ibintu by'ubukoti bigomba guhagarara bwa nsesha ibintu turimo turabimininga turashaka amahoro y'abanyarwanda bose nta rwanda rushobora kubaho rutarimo abahutu nta rwanda rushobora kubaho ngo rwitwe rwanda rutarimo abatutsi urwo rwanda rudafite abatwa ntabwo rwaba ari urwanda turi nyabutatu nyarwanda zigomba kuboneka buri gihe mu banyarwanda ariko ntabwo waza uri mu kuvangura uvuge ngo urimo gukina politiki cyangwa urimo gutanga ibitekerezo byubaka bwana Serge ibyo bintu bihagazeho kandi ndabyemera nzabirwanirira kugeza ku mwuka wanjye wa nyuma urakoze bwana Serge
tuvuze nuko twebwe banyamucya batwa nyine mwaturiye mwese ubungubu dutegereje uzaturengera dutegereje imodoka kuzandegera ko yaba abahutu mwarasiye abatutsi muraturya ubwo rero njyewe utibarizwa mu batwa muri njye usigaranye radiyo iyi radiyo niyo abatwa rwose abantu turaramye tukabwira abatutsi tusigaho n'abatwa abahutu musigeho abatwa rero muze twigaragaze dutange umurongo ko abahutu n'abatutsi baraturiye nagaciyemo ubu epimaki maze kubona topike nyinshi abantu barimo kunyandikira kandi nk'uko ubivuze nabivuga nk'ejo maze kubona amatopike agera muri atatu abantu bamaze no kumpfukiza kandi zose ndimo ndabona ko ari nziza ni ukuzashaka ari umwanya ku iki ni cyumweru mu cyumweru gitandiza kuri topike ya mbere tuzayiganiraho rwose ni ugufungura anteni tukaganira nta gitekerezo kibi nta n'icyiza kiriho buri wese no kuzana ibitekerezo bye tukungurana inama ariko agomba kuboneka sije dijuru yatuma duheraho tuganira ariko tukakira buri gitekerezo icyo ari cyo cyose cyadufasha kubaka nyine ineza y'umunyarwanda umutima tw'umututsi n'abanyamahanga byensire kuko nabo barakenewe ntabwo twakwigira tudafite ibihugu bituranye natwe kandi byinshi bikunda abanyarwanda bihangayikijwe n'imibereho y'abanyarwanda ndetse n'iriya dictatorship yakaga na sisiteme ye Ali Abdulkarim nagira ngo umwanya nawe usoze ikiganiro niba ari cyo ushimangira ugishimangire n'icyizere utanga ku banyarwanda badukurikiye mvuga ko uku ni uguhora twigisha ni uguhozaho ntabwo bivuze ko tugomba kumva ibintu kimwe demokarasi ni ukugira ibitekerezo bitandukanye ariko tukubana ko turi abantu twese tureshya imbere y'amategeko utazanziza ko mfite izuru rirerire cyangwa rigufi wowe ukavuga ko unsumba ukumva yuko undusha uburenganzira ku gihugu icy'ingenzi ni uko tuvuga ngo twese turareshya mu gihugu dukomokamo cy'u Rwanda nta urusumba undi iryo rikaba ihame noneho tukabana mu mahoro nyine nk'uko tubyemeranya Ali ijambo ni ryanyu
urakoze cyane Serge uranyumva ubu ngubu urakoze cyane Serge wakoze cyane kuba waduhaye chance yo kugira iki kiganiro nshimire cyane Comrade Depimake ku bitekerezo byiza atanze na passion agaragaje muri kiriya kibazo abantu baraza bakaturenganya ngo Kagame aratinze ariko ntibarebe uruhare cyangwa uruhare tuba tubifitemo twebwe mu kuba Kagame atinda buri gihe ndaza nkabivugana ikibazo ntabwo ari Kagame ni pati yacyo ikibazo ni twebwe abanyarwanda baba bari hanze babana bari mu gihugu abanyarwanda nkabangirene bariya abanyarwanda nk'uriya Nyakarundi abanyarwanda nkande buriya Nyakarundi ejo bundi azaba yamutaye ntabwo yaba umutoni kurusha rutatinda ntabwo yaba umutoni kurusha tombi y'abagamba ufunze hariya ntabwo yaba umutoni kurusha General Kayumba Nyamwasa ntabwo yaba umutoni kuri Kagame kurusha Colonel Patrick Karegeya uko yamukoze murabizi so ni a matter of time nk'uko wa mugani we yabivuze we iki gisisitimu cye gihindura abantu kiragukoresha cyamara gukoresha kikaguhindura umwanda so n'uriya ngire nte akwiriye kwibuka ibyabaye kuri ba Rwigema ibyabaye kuri ba Basitse Ndashonga ibyabaye kuri bande bose niko bimeze so ntagire abantu batekereza ngo ntabwo turirengagiza amabi ya Kagame yakoze kuko hari umuntu muri comment wigeze kubyandika ngo ndavuga ngo iriya principle yo kuvuga ngo everyone is innocent until proven guilty ngo na Kagame koko yes njye ntabwo ndi umucamanza
kugira ngo nkire umuntu rubanza ndabizi nshobora kuvuga nti Kagame yarishe yarakosheje n'abandi barishe bagize biki ko nzi uko abantu bapfa bagomba kuba bicwa ariko bagomba kubaho a process nyayo naho tutabikoze dutyo yaba byo bita mob justice ntabwo twaba dutandukanye na Kagame abantu babyumve neza babyemere birakomeye ariko bikomera iyo bikomeje ni ibintu byoroshye ni ibintu vire straightforward hano murebe twebwe turi muri bino bihugu umuntu ayica ariko bakamuha uburenganzira bwe kandi yishe ariko bakamuha uburenganzira bwe kagenda akabona n'umuroya muri akavuga ati ntubwe yuko wishe banamufata bakavuga ati no comment mpaka umuroya wakaza akamubwira ati wowe ntabwo yishe wenda bikazamanuka bikazaba manslot kandi wenda ari mada so ibyo n'abanyamategeko twebwe muri politike political party cyangwa political organization ntabwo ari urugaga rw'amategeko ibi twiga kubitandukanya tukanabyubaha ariko bigomba gutandukana banyarwanda banyarwandakazi mumenye ngo turimo kwangiza umwanya mumenye ngo turacyari inyuma ariko twamaze gutera intambwe tugomba kubwira kino kintu mukakimenya yuko nubwo wahemukiwe nubwo umuntu yaba yakwikiye bakubuza kudatwara amategeko kudatwara amategeko mu ntoki zawe iyo uhoye baragufata nawe bakagukata bakagutwira uko wahoye imbaraga wakoresheje uko zingana ibi ni ibintu biri straightforward sinzi impamvu rero abantu bumva babikomplikatinga cyangwa bumva ari ibintu bitumvikana ni principle iri very clear ni principle ya good citizen nubwo umuntu yakwiba ntabwo umuntu yakwiba mujye kumukubita ngo mpaka umwishe iyo umwishe baragufunga bakagufunga yuko wishe umuntu kandi we yakwibye gusa si very clear so na Kagame yarabikoze fine yarabikoze ariko amategeko niyo azabigena ariko amategeko atarabigena abanyarwanda ubwacu muri ya highly inclusive turimo kuvuga tuzicara tuvuge tuti ibi ni byo bigomba kugenwa ntitubigene nka mobu ntitubigene nta gahunda nta kintu gihari sindi impamvu bino bintu bikomeye cyane abantu kubyumva igihugu ni ukwigomwa ni nko kubona umuntu yitanga akavuga ati abarimo kuvuga ngo bakoreshe imbaraga abo bazakoresha imbaraga bazabitanze bajye hariya on front line ni bangahe muri mwebwe bari bade kugira ngo bitange bajye hariya on front line bajye kurasana n'abari basirikare ba Kagame iyo bashaka warize ikibazo ku mbaraga z'imbunda ni bangahe mu barimo kuvuga ibingiri ni bangahe babishobora hanyuma se murashaka ngo dupfushe n'abo bantu n'abari mu gihugu nabo bagire dukwiriye kurebera ku mateka yacu uko byagenze biba tugeze mu bihe biri civilized tugomba gutekereza in a civilized way tugomba kuba better than Kagame tugomba kuba better than 1994 better than 1959 better than 1973 tukareba mupimiranye iyo Kayibanda batamwica uko bamwishe iyo muri 1959 batirukana babwana kwere n'abandi bakabica uko babishe ko bari bashyigikiye change revolution iyo 1994 batarasa indege Habyarimana ngo bice abantu nk'uko babishe bigire mupimiranye mujye mutekereza ibyo bintu iyo expire yose batayihungisha bakabita bose ngo n'interamo cyangwa ibiki bose bakabahungisha bakambuka iyo mupimiranye iyo then urebe if you want niba dutekereza gutangira kuvuga bityo bizatuma dutekereza noneho twe tubikoreze mu buryo buri different ariko bizasaba iki kuzigomwa ntabwo ushobora kubona ikintu cyiza icyo ari cyo cyose utigomwa ntabwo bishoboka ikintu cyiza cyose ushaka ugomba kwigomwa waida wigomwa igihe cyangwa ukigomwa amafaranga cyangwa ukigomwa iki natwe rero niba dushaka amahoro arambye mu gihugu cyacu niba dushaka ubumwe bw'abanyarwanda tugomba kwigomwa tukarenga ayo marangamutima yacu tukayakontrolinga tukaba objective tukavuga you know what to drawing line abanyarwanda bafite uko babyita neza dusasa inzobe to drawing a line tuvuge tuti birarangiye yiba tera nko babikora abana yagereye batera bagira kora mugatanga muti ni ibi byarabaye dutanze fine dusharinze dubrekinze kora turasharinze then we move on nibindi bihugu byose niko babigenza murimo kureba ukuntu Ukraine meze na Russia ejo bundi bazumvikana cyangwa Russia ukuntu imeranye na West ejo bundi bazumvikana agaruko bwa mbere bashwana ariko cyangwa bashwana bakongera bakumvikana natwe rero please banyarwanda kazi ngende basaba nkomeje kandi muvane amarangamutima muri bino bintu nitiye vanamo amarangamutima bino bizashoboka turabizeza twebwe Serije urimo kumusubiza ku cyo bavuze mu ntego zacu esheshatu ntangire kuyo hasi gucyura impunzi mu cyubahiro izo mpunzi nitwe twese n'iziri mu mashyamba n'abari Buraya n'abari bose mu munyarwanda wese uri hanze wahunze gusubira kugira ngo asubire mu gihugu cye yemye nta condition nta biki mu cyubahiro cye ntabwo ushobora kuvuga ngo ucyure impunzi abandi urimo kubahindura impunzi ntabwo uba ucyuye impunzi rero ubwo niryo kose FPR yakoze abandi barimo kuva mu buhunzi abandi bajya bahinduka impunzi ukavuga ngo mwatsinze batsinze the first date umunsi wa mbere badahumuriza abantu nababwiye Uganda ukuntu yahumurizaga nabo barwanaga nabo ugasanga umuntu mwarwanaga nawe umwanya baramugiye baramudiployinze baramugize ariko nta muntu ushobora kumwica nabo bishe ababishe barafunzwe kandi abo bantu aribo bicaga nabibabwiye uko byagendaga ibyo rero natwe tugomba kugerageza tukabikora niba dushaka amahoro nicyo kiguzi kwikumva wigize gucyura impunzi mu mahoro ntabwo uzacyura impunzi mu mahoro mu cyubahiro uri abandi banyarwanda no kuba impunzi ngo kuko bari muri FPR kuko bari muri leta kuko bari mu gihugu kuko bari mu biki ko ntabwo uzatoranya ngo uno FPR nyarwanda n'uwo FPR kivuge ko bari mu gihugu bose bagomba guhunga nibyo si turaharanira nde bande icyo ni icya mbere ukiri umunzi mu mahoro icya kabiri ni uguhindura sekta ya gisirikare abasirikare bakasubira muri barracks abapolisi bagakora igipolisi cy'ikinyamwuga atari igipolisi cya gisirikare cyangwa igipolisi bakorera umuntu ibyo bisaba iki rero birasaba yuko bagomba kubaho kugendera ku mategeko niyo ntego yacu ya mbere demokarasi no kugendera ku mategeko bishingiye ku mategeko no kubahiriza uburenganzira bwa muntu mwumve icyo bivuze ibyo ngibyo iyo ni intego ya mbere intego ya kabiri iterambere Serije buri munyarwanda akaryibonamo rigasarangamo ubwo twe mu ihuriro dufite n'ikindi kintu cyo kugira ngo iyo garanti ibeho cyo kureba ngo mu buyobozi ubwo aribwo bwose aba bantu bacu bose babyibonyemo so that ntihagire uvuga ngo uyafashe ubuyobozi bubogamira aba mwese mubyibonyemo ibi ni ibintu biri practical ibintu bizaha iyo garanti yo kubaka mu bushya iterambere buri munyarwanda yibonamo buri munyarwanda iyo mvuze buri munyarwanda ni ukuvuga ngo n'abakene baryibonamo bate kabiri barimo gusaka gusengera abantu ubashaka gushyiraho inyubako ye bakabaha goodwill yabo y'igihe bari bamaze bakwiriye ariko bakumvikana nabo ntibabambure ibintu byoroshye cyane ubucuruzi bw'abanyarwanda umuntu akagurisha ikintu cye ku isoko market value atari ukuvuga ngo w'umutegeke ngo ugomba kugurisha ibi umuntu agahinga icyo ashaka atari ukuvuga ngo w'umutegeke ngo agomba guhinga iki ngiki so market value market ntuza akaba ari driving leta ikamitigatinga where there is a shortfall igakomvisinga abantu ibintu biri mu ntego yacu ya kabiri y'iterambere risaranganyijwe kandi buri muntu wese yibonamo umwe niwe wazira no kwiga niwe waziramo n'ibiki byose ubumwe n'ubwiyunge nayo ni intego y'icyo yandi bwa nyabwo bwa nyakuri nibwo tumake amaze umwanya arimo kubabwira ntabwo ushobora kuzunga abantu kandi kuri twebwe nicyo kituranga ni core ideology yacu y'umwe bw'abanyarwanda ntabwo ushobora kuranga urimo kujija abantu kujyaginga abantu no kujija mu kinyarwanda sinzi uko babyita urimo gutunga urutoki iyo urimo gushaka ngo uhunge abantu urarama ntabwo utunga urutoki kandi ntabwo utoranya niyo ya Kristo nababwiye ntabwo bivuze ngo abakosheje ntibazahanwa uwakosheje bigaragara hagomba kubamo bamwe bahanwa kamba nereje risobanura neza cyane twe niyo mpamvu twasapotinze iriya agenda ya common good y'abanyarwanda ineza y'abanyarwanda rusange ineza rusange y'abanyarwanda nibyo turimo kuvuga ibingibi so ni ibintu ubundi umuntu umaze kubyumva ni ibintu byoroshye ariko ku muntu ugifite amarangamutima ari hejuru cyane ni ibintu bikomeye kubyumva ni ibintu bikomplikatinga mu mutwe we amarangamutima aburayinga amuvangira uko abona bino bintu none agatangira kubibona mu bundi buryo ariko ni ibintu ubundi byoroshye nkaba nsenga cyane njye buri gihe ndasenga cyane kandi nzi yuko hari n'abandi basenga cyane yuko abanyarwanda bakoroshya imitima yabo bagakora nk'ibyo ibara abakristu ibara abayisilamu bababwira mu bayisilamu turavuga ngo swala nabi iyo umaze kuvuga ngo swala nabi bivuga yuko n'uwo akukoshereje akubabarira nawe ukamubabarira natwe rero nibyo tugomba gukora ndabizi hari abatabyumva batyo gusa twamaze kubirenga kw'ineza y'imbere hacu hazaza bigomba kuba rero so Serge rero mvuze byinshi wakoze mvuzemo intego nkeya ubwo nzongeramo izindi ariko yiba dushaka kumva ngo gucyura impunzi mu cyubahiro ntabwo tugomba kongera kuba bamwe dusubirayo kuko ngo turi impunzi ziri hanze abandi bahunga ntabwo niryo kosa FPR yakoze niryo kosa 59 ryabaye niryo kosa muri 73 Habyarimana yakoze ntabwo rero natwe twabitangiriraho abantu babyumve babitekerezeho cyane ntibagira ngo ni kupatronizinga ni arogance ni ubugoryi cyangwa ni ubucucu cyangwa ni ukubera ni ibiki no ibi ni objectivity ni the rational thing ni yo civilized thing to do urakoze cyane Serge mugire weekend nziza
urakoze cyane Ali Abdulkarim ushoje neza rwose nanjye nari ndimo gufata amasomo mba niga ntawumenya byose ariko ikintu kimwe nyine wa muhungu udakuramukije nubwo uje wakira wa mugani uze gufata umwanya wumva ikiganiro ubwo uzama komenti wenda zaba abashinganahe abasaza bacu wa mugani kuko abantu babivugaga batuganije byinshi cyane nk'uko uvuga uti wakererewe jensire ubwo nakubwira ko Monday wazatwandikira ibitekerezo byabo cyangwa no kuri WhatsApp waza kubinyandikira komenti za waza kugira wazima kuri WhatsApp kuri 202-259-3774 andi nahita imake ndemera ngo namwe ibyo mvuga turavuga ibintu byiza tugomba no guhumuriza abanyarwanda kwakira buriya ikintu cya mbere ni abantu bagomba kwakira to receive hari umuvandimwe dukunda kuganira kuko ari umuntu ukora mu bintu bya business arambwira ati burya muri market cyangwa muri competition hari icyo bita quality of good ni umwimerere w'ikintu utanga niki gituma baza kugura produit yanjye batajya kugura IP match quality of good ni my product ngomba gupresenta abantu bakayikunda bakaza kuyigura ikabareshya nabo bakayisanga atyo ni ikintu gikomeye cyane mu bintu by'ubucuruzi kandi muri politiki bigomba kumvikana no muri bidukora quality of good ati hari icyo bita service utanga iteyite eske abanyarwanda batugana abatubwira ibi tubahumuriza dute kugira ngo bagire icyo cyizere icyo kire tuhubakamo bagipima bate kugira ngo babwire ati aratubwiza ukuri pima ati yatubwiza ukuri ibi bintu koko bizakorwa bifite garanti tuzabikora hari n'ikintu cya gatatu avuga ati after sale service nyuma y'imaze gucuruza igicuruzwa cyawe wa wundi wakiguze mukomeza kuganira muti iyo agize serivisi gipfuye ujya kukirefara ute customer service imuhamagara kugira ngo imubwire ikirimo cyapfuye kigarure twebwe abayoboke bamaze kutugana cyangwa abanyarwanda batugana tugeze ku cyo twifuza tuguma kuba engage nabo erega abanyapolitike nanjye ubundi we nanjye ubu nashimye iterambere rya politiki kandi koko ndi proud kuba mwihuri ibi bintu tuba turimo ni ubuzima bw'igihugu abo tubwira nabo bagomba kugira icyizere ariko tubishyira muri market cyangwa muri marketing nk'ibyo umuvandimwe ababwira ababimbwira muri business ariko ugasanga bimekinga sense ibi bitekerezo tuba twakira tubicayura dute dutanga garanti dute izo garanti fuzijyaho ziti so byose rero biruzuzanya nagira ngo mbabwire ko rwose bineje ko twagira ikiganiro cyiza n'ababa batabyumva ariko ni uguhozaho tuganira ntitubashyire ku ruhande ntitube ngo ibyo bavuga ngo ntabwo byumvikana ucalenjinga umuntu umwereka indi nzira ariko umubwira uti nakumvise ipima cye namushobora rero na Ali nduva ari ukubashimira mbabwira ni weekend nziza mwagezemo mwebwe mugeze saa kumi za mu gitondo iwanyu kwa gatandatu natwe turacyafite ku mugoroba ubwo ni ukusezeranaho ariko mbabwira ko tudashoje tuzabikomeza mu bindi biganiro biri imbere igihe cyose mwabona umwanya mwakoze cyane mwese dushimire Steve ku buhanga bw'ibyuma namwe mwese mwadukurikiye mbabwira ni aho muri hose mugire weekend nziza ku bagiye kuryama ijoro ryiza barimo kubyuka umunsi mwiza never give up tuzatsinda
Thank you.